Heavenly Father, we are indeed grateful this afternoon for this is another privilege to stand in the pulpit to
proclaim the unsearchable riches of Jesus Christ, the dying word. That's with power and God, without hope, no hope of going to Jesus or to Christ the dying word to pass the way. Futhi sisabuthene lapha kule ntambama kwangathi umoya ongcwele ungakhuluma futhi ufudumeza izinhliziyo zethu futhi sikhuthaze endleleni kwangathi abagulayo bangaphiliswa nezoni zisindiswe nalabo abatheneke amandla bakhuthazwe. Futhi kwangathi uNkulunkulu angemukela yonke inkazimulo nodumo futhi kwangathi kunganikezwa egameni lakhe ngokuba lokho inhloso yethu ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Hlalani phansi.
I am
ngiyajabula ukuba ngime lapha futhi nasePiedmont futhi ngokwetshwelekile ngikhathele kade ngihamba selokukwasukela ngukhisimuzi ngo akusikho kushumayela kakhulu kangako ngikwenzayo ukungenza ngikhathale yimibono engenza ngikhathale. Inkosi yethu owodwa wayibangela ukuba iphenduke futhi yathi amandla ayo ayesukile kuyo. Umbono owodwa phezu komprofeti uDanyeli wathi wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi. Futhi ngakho singezichaze lezo zinto siyazi nje ukuthi zinjalo futhi akekho wazi noma yikuphi okungcono kunalabo okwenzeka kubo. Futhi ngakho siyajabula nokho. Engizama ukukwenza ngokusebenzisa isiphiwo sokuprofetha somsebenzi wokuvangela futhi nje akusebenzi ngaleyo ndlela impela kulukhuni kakhulu. Ngakho kodwa ngifuna ukusho lokhu uma sengifika kupheleni komgwaqo futhi uma lo muzi lapha uphakama futhi uma lesi sizukulwane ngezinsuku zokugcina angifuni gazi lamuntu phezu kwami, ngifuna ukukhululeka kulo lonke igazi. Futhi ngizame ngawo wonke amandla ami ukukwethula ngendlela yombhalo lenkonzo inkosi engiphe yona ngandlela zonke ngazi ngazo ukuthi kanjani. Futhi ngiyazi umoya ongcwele ngomusa wakhe ngivumela ngiphile kanjalo ukuthi angicabangi ukuthi kube namamaki. Ngiyabonga kumfowethu Perry Green nakulaba bazalwane lapha ababeke phambili imizamo yabo ukwenza lo mhlangano ube yimpumelelo. Uma ekhona ulahlekile kuleli dolobha kulesi sizukulwane ngempela ngeke kube phezu kwalabo bafo ngoba baphendule wonke amatshe okuba bazame ukuwenza ube yimpumelelo. Kondla abantu bebatholele izindawo zokulala nakwithelevishini ndawo zonke bekhipha nje imali emaphaketheni abo futhi bekubeka bakukhiphe ngo ukuze bebazi ukuthi izixuku esinazo zingekwazi ukweseka okunjengalokho futhi ngakho bayikhipha emaphaketheni abo uqobo ukuba bawenze. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho kuyamangalisa njengomuntu mumbe nombono onjalo. Ngikholwa ukuthi kwashiwo ngalo kumaHebheru sahluko seshumi nanye izwe elingabafanele lokuveza izintamo zabo ngesikhathi lapho inkonzo ingadumile kakhulu phakathi kwabaningi kakhulu babantu abafanele bayikholwe. Labo ababekukhulunywa ngakho kodwa uma kwenzeka into ethize kona-ke bayehluleka kuyibona kodwa kuzofanele kube ngaleyo ndlela nje ufanele nje uqondise amahlombe akho bese uhamba uye phambili ukwazi lokho. Khumbula phambi kwakho kwakuyinto efanayo babasha behla ngqongo umgwaqo ngendlela efanayo abantu angazi balazi ihora labo lokuhanjelwa. Kube nomunye wabaprofethi owake waziwa uJesu wathi nabafaka emathuneni ngihlobisa amathuna abo manje yinina enabafaka lapho nguyena muphi uNkulunkulu amthumela eningamzingelanga futhi nambulala na. Sikuthathe kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke kuphume kwehle ngoMartin Luther futhi kwehle njalo u-Irenaeus noMartin ongcwele nakho konke kwehle ngeminyaka bekungendlela efanayo ngisho nakujona uJohn of Arc umprofetikazi wenkosi. Nani bantu bekatolika ngingathi lo wesifazane bona imibono kanjalo njalo futhi abatshele yayenzeka njengoba ayeshilo nje nenzani na namshisele sigcotsheni ngokuba ngumthakathikazi. Shiminyakele ngamakhulu amabili kamuva navuka nasilithola enanikwenzile isizathu benze ukuzihlawulisa bamba imizimba yalabo baphristi ababemshisile base beyiphonsa emfuleni lokho ngokuzisola kukwenza behluleka bathi uPatrick Ongcwele wayeyiRoma elikatolika noma ubani owazi umlando yazi ukuthi lokho kuyiphutha ngokoqobo yena ngokugcizelela waphikisana nophapa wayengayi neze kuyodlala wayengakukhona nhlobo igama lakhe kwakungusasikhethi kwakungesuye uPatrick Ongcwele kodwa emva kokuba esefile futhi engasekho futhi nabulala izinkulungwane zabantwana bakhe izikole zakhe wayengasivumeli isiphambano esinesifanekiso sikaKristu noma lutho ukuba kube sezikoleni zakhe futhi usalokhu emile enhle nyakatho e-Ireland namhlanje into efanayo wayengakuvumeli lokho kungene ezikoleni zakhe wathi abantu bayobuka imifanekiso esikhundleni salokho afuna bakubone wayenamandla kumoya ongcwele wayekhuluma ngezilimo wayenezimangaliso ezinkulu nezibonakaliso ibandla likushumayeli ngani lokho namhlanje na niyabo futhi bonke labo bantu ababazi neze baze bamuke bedlule bese ke sizama ukwakha amathuna abo kungokweqiniso ukuthi siphila ibandla njalo liphile ekubenyezeleni okuxophayo ngokukhanya kolunye usuku futhi manje ke kubenyezela kungokukhanya kwamanga yini kubenyezela na kufana notalako emgwaqeni ilanga likhanya phansi bese lenza utalako lubukeka njengamanzi kodwa lona sozo ofinyelela kulo awekho lapho yilondlela abantu ayenza ngayo namhlanje ethembisa into ethize ezoba kude le noma into esemuva le noma phezulu lapha kodwa awafinyeleli neze kuyo ngibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu wethu akasuye uNkulunkulu onjengalokho uyena izolo namuhla naphakade sifinyelela kukho uma sikukholwa ukhona lapho yonke into etshenjiselwe unyaka kwenza kube likhulu kodwa nokho njengoba sifanele sihambe siqhubeke ngoko kufanayo nje sikholwa futhi impela ngiyanithokozela konke kulubambiswano oluhle ngise lapha edolobheni ngangilapha eminyakeni eminingi edlula nomngane wami omdala uFort Bosworth noRaymond Richie nabaningi babazalwane beza ngapha ngisakholwa ivangeli elifanayo angikashintshi nakancane kuseyinto efanayo nje kodwa leyo imvuzelelo eqhubeka ngaleyo nkathi futhi lapho kungekho imvuzelelo khona ngeke nje kwathola izinto ukuba zenziwe inkonzo siqhubekele phambili kakhulu yayini tshela kuphela ngaleyo nkathi ukuthi lokhu kuyofika bangakho khumbulayo lokho na impela niyakukhumbula futhi kufika nje impela njengoba kwathi kuyofika manje ke ngangithatha abantu bese ngibeka izandla zami phezu kwabo ngalitshela angitshela khona futhi lokho nje kungendlela okwenzeka ngayo kuyinto impela nje bazi kwehluleka ukuba kube yiqiniso ngaso sonke isikhathi lakho kufanele kuvele kuNkulunkulu akekho owayengakungabaza lokho kodwa niyabo imvuselelo ayiqhubeki kukhona bakho nje ukuba uhambe ungene nabantu ngani abantu babephuma emipeteni izinhlaka nezinhlaka futhi babahambe ubeke nje izandla zakho phezu kwabo futhi he lokho nje kwabathumela ukuvunguza ngibona imigqa lapho kuba nabantu abangamakhulu amane namahlanu beza ngemigqa izithulo izimungulu izimpuputhe izingcemu futhi kungabikho namunye wabo ohlulekayo kodwa baphiliswa bonke kuzame namhlanje niyabo ukukho mlilo eRoma ngikathi imililo icisha ethembelini eVista abantu baya ekhaya niyabo manje akukho mlilo wemvuselelo ubuyeseka niyabo kungukuthi lokho nje efukwesikashana uma izwe lisalokhu limile bayoqala ukuphila ekubekezeleni futhi niyabo futhi leyo ndlela obekwenziwa ngayo njalo kwedlula ngaphezulu futhi kwabageja naleso sizukulwane sizokwehlulelwa ngalokho kwedlule phezu kwaso bayehluleka ukukubona Jesu Christ uyaphila kule ntambama uyahambahamba lapha nathi manje ukhona njalo njalo noma aphi lapho kukhona ababili noma abathathu behlangene ngegama lami ngiphakathi kwabo kukholweni lokho nizokukholwa na ngiyethemba uma inkosi libala ngifanele ngibuye futhi ngibe nani ngesinye isikhathi futhi uma ngingaphindi neze ngilibone uma singihlangana nani lapho esihlaleni sokwahlulela sikaKristu lapho esiyohlangana khona sonke kumbulani ngisitshele iqiniso ngisayo lokhu ngisho lokho uma sengihlangana nani lapho kuze kube yile yonkathi kwangathi inkosi nganibusisa ngokucebile ngikhulekeleni ngiyayidinga imikhuleko yenu ngisemusha njengoba nganginjalo ngaleyo nkathi lokho sekuthi akube 12 iminyaka eyi-14 edlule nomunye wangibuza kolokisoko wathi iminyaka emingaki 40 Branham na ngathi ngisanda nje kwedlule emashumini amabili nanhlanu ngathi iminyaka yeni ngamashumi amabili nanhlanu eyadlula ngayedlula futhi ningakusho muni kuphela uma uzalwa uqala kukhula njengekhandlela noma livuthiswa uyokhelwa kodwa uyakhula uze ube cishe namashumi amabili nambili kuya emashumini amabili nantathu ngikhathala ukuthi uzinakekela kahle kanjani uqala kufa khona lapho futhi lokhu wehla wehla lize lishe liphele ngabuza kwikiwanisi ngolunye usuku ngenkathi ngikhuluma ngathi ngifuna umuntu udokotela wangitshela wathi ngeke ngayikholwa indaba kakristu ngoba ngeke ngakholela ukuzaleli kwentombi wathi angikholwa ukuthi ikhona into enjengaleyo ngathi ukuzala ngokwemvelo kuyimfihlakalo kakhulu kimi kulokuzala kwentombi ukuzala kwemvelo ukubona ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi kunqunywa kanjani uma lokho sekube yimpova okuyiqanda ngenkathi kukhona izinkulungwane zezimbewana nezinkulungwane zamaqanda kusikho okubili kokuqala okuhlanganayo okuxazululayo kodwa mhlawumbe wena uthi awu uma okubili okungaphambili uqhabo niyabo kuyoma kodwa mhlawumbe kungavuka imbewana ivele muva impela kwesidoda ngapha phakathi nendawo leqanda liyanquma ukuthi ngabe kuzoba yintombazane noma umfana unekhanda elimnyama unekhanda elibomvu amehla lihlaza siphakaphaka kumbe noma ngabe kuzoba yini into ethize yenza leso sinqumo konke okunye kwakho kuyayekwa kuyimfihlakalo kakhulu kubona umsebenzi kaNkulunkulu bese kuthi-ke kubona abantu nomqondo omncane nokuphela njengoba sinjalo sizame ukuphika imisebenzi yakhe emikhulu lo mfo wathi kimi awu wayengekhole noma yini engeke yafakazele ngokwesayensi ngathi uyakholwa ukuthi unomphefumulo na wathi phela ngathi manje-ke ngokwesayensi fakazisa kimi ukuthi nawo ngathi uyakhona ukuthi khona into ethiwa uthando na wathi phela ngathi uyamthanda umkakho na ya ngathi manje-ke ngikhombise ngokwesayense ukuthi yiphi ingxenye yakho yena uthando ngifuna ukuluthenga ngizoya ekhemisi noma phi lapho bemthengisa khona ngidinga yonke inqoba yalo ngithanda ukuthenga uthando niyabo zonke zizonke izikhali zikankulunkulu zingaphezu kwemvelo uthando ukujabula ukuthiwela ukubekezela ububele ubumnene ukukhuthazela nomoya ongcwele niyabo zonke izikhali zekholwa zibuka kokungabonwayo ngikholwa okushiwoyo yabo ukuboni okukholwayo uyabo ukubona ukubona empeleni uyakubuka ngamehlo akho ubona ngenhliziyo yakho yabo ubuka noma yini uthi ngiyiboni nje uqonde ukuthi awukuqondi uyabo ngakho ngambuza lokhu ngathi kuba bengina ujeke wamanzi ngase ngibeke engilazi lapha futhi ngithulula amanzi kulo jeke ngiwafaka engilazini bese igcwale wafu bese-ke ngiqhubeka nje nokuthulula amanzi bese-ke eqala ukwehla ngokwesayense ngitshele ukuthi amanzi ayaphi uyabo ngathi ngisengumfanyana iminyaka eyishumi nezithupha kudala ngidla ukudla okufanayo nengikudla khona manje ubhotshisi isinkwa amazambane eyinyama ngathi njalo uma ngidla kwenzani na wakha izinhlayiya zegazi ngiya ngokuba mkhulu nokuba namandla kakhulu ngaso sonke isikhathi ngingathi sengithi angibe namashumi amabili nambili ngidla kakhulu nakangcono manje kunoma ngenza ngaleyo nkathi ngoba nganginangenakho ngaleyo nkathi kuba ngikudla kodwa ngidla kakhulu nakangcono kunoma ngangenza manje sengiyaguga kakhulu futhi ngibabuthakathaka kakhulu futhi nokho lokho kudla kwakha izinhlayiya zegazi ngenezela ukuphila okusha ngaso sonke isikhathi futhi ngehla ngaso sonke isikhathi usuku olumiselwe sizolugcina lolo lunonkulunkulu kunjalo siye kulo ngeke wamfakazisa ngokwesayensi unkulunkulu mkholwe nje unkulunkulu futhi mkholwe ngokwezwi lakhe manje kule ntambama ngifuna ukunibonga ngamunye nonke udadewethu omncane lapho umuhle opiyaneni lona ngapha nani nonke bantu befundisi nonke inkosi nibusise usuku kuzukuba mnyama kakhulu kakhulu imvula ayizukuna kakhulu kakhulu kodwa lokho enginganisiza ngakho uma ngingakwenza ngangivame ukuba ngithi ngingeza kini kodwa sekunabaningi kakhulu manje kungukuthi kade ngisemhlabeni wonke niyabo futhi kundawo zonke Kodwa nje ngishayelene ucingo noma ningibhalele incwadi ngizonithumelela indwangu yemkhuleko noma yini engingayenza yonke into imahalo qobo akukho mali kulokhu yabo igcine imihlangano yami njengalona ukuze ngikwazi ukuza lapho bengenamali ngabamba umhlangano lapho kungekudala ethabenekele ilali ihlalisa abantu abangamashumi amabili kuphela imihlangano yobusuku bubili okukubi kakhulu uphansi cishe ishumi ngaphansi kwezingaqhwa kodwa inkosi yangithumela lapho nezinto ezinkulu zenzeka. Ngina zinhlelo ezinkulu umsakazo ethelevishini zonke lezi ezinye izinto abanye abafowethu banakho lokho mhlawumbe banobuhlakani indoda eyisihlakaniphi bayazi ukuthi kwenziwa kanjani nenkosi yakupha njengo-Ora Roberts nendoda enjengaleyo adingeka abe nezinkulungwane zamadola ngosuku ayikho enye indlela angasebenza ngayo nalokho kungoxesa isizathu esihle naleso akusiso isamo bengifuna lwami luhlale luluncane futhi luthobekile noma lapho engingaya khona nanoma yikuphi lapho inkosi ingibize lakhona angina lutho-ke olungibambayo ngivele nje ngisuke bese ngiya noma kukuphi leyo yinkonzo yami ngikhulekeleni ukuthi inkosi izongisiza ngigcine kukholwa futhi ngingabheki emuva ngibheke phambili lapho engiya khona ngingabheki lapho ebeki khona ngibheke lapho engiya khona ngikhohlwa lezo zinto ezedlulile sijonga emgomweni wokubizwa kukhulu kuKristu ngifuna kufunda okunye ebhayibhelini likaNkulunkulu namhlanje ngikhethe nje indimba encane ngoba nginitshelile ukuthi bengizokwehlela futhi ngikhulekela abagulayo kule ntambama bonke labo abaphethe amakhadi omkhuleko nalabo abafuna ukukhulekelwa bazokhulekelwa sizokwenza lokho futhi ngizozama njalo ukugcina isithembiso sami manje umunye umuntu uma usho lokho uthi awu wethembisa ukuba sendaweni ethize bengingengabazi kodwa ukuthi kukhona cishe izindawo ezine noma ezinhlanu United States kana lapha ngifanele ngibe khona namhlanje lapho umuntu othize wathi ngiyoba lapho angizange ngithi ngiyoba lapho kodwa baya kusho niyabo bakufaka iphepheni futhi bashayela ekhaya ngaso zonke isikhathi awu yini indaba na bathi kunkosikazi noma umunye umuthi we-ofisi awu ngifanele abe lapha bamfake ezazisweni lapha awu isaziso sisephepheni ngangingazi ngisho lutho ngakho akukho engingakwenza kalokho ngibophezeleke kuphela ngalokho engikushoyo iqobo lwami ngakho manje kule ntambama ngifuna thina sonke futhi kuba sithanda simele ukufunda kwezwi futhi sizozama ukuba siphume phakathi cishe kwelinye uthi ihora elilodwa inkosi thanda uze libe freshi ukuba niye esontweni kulobu busuku nesizathu sinale mihlangano ngesonto ntambama ukuze singeze ukurobha noma ubani emabandleni enu abantu ufuna ukukhulekela lapha abagulayo nabahluphekile awu njalo sithola ukubakhulekela khona-ke akuphazamisi inkonzo yenu kunendaba kunezikhathi eziningi kunendoda ngiyaphikisana nayo nawo ayaphikisana nami kodwa uma kungeke kwaba phezu kokubekezela futhi phezu kwemicabango yenhlanganyelo engcono nezinto khona-ke ngingeke ngasho lutho ngakho uma ngingaphikisana nendoda njalonjalo kakhulu kangako uma ngingeyigaqe futhi ngokuvela enhliziyweni yami ngazi ukuthi ingufowethu khona-ke angifanele ukukhuluma kuyo kunjalo sifanele sikwenze lokho manje nina ufuna ukuphenya emabhayibhelini enu mphenyani kuIsaya esahluko sithupha ngifuna ukufunda kusukela lapho kule ntambama okwenkonzo yokuvala ngithathe indikimba ngomnyaka wokufa u-Uziya ngabone inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo umphetho wengubo yayo ugcwalisa ithempeli ngaphezu kwayo kwakumi amaserafi yilelo lalinamaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso balo nangamabili lamboza izinyawo zalo nangamabili landiza ilinye lamemeza elinye lathi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu wamabandla wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo indlu yagcwala umusi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi inkosi yamabandla kepha landizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altare lathi into mlomo wami lathi bheka lokhu kuthinte izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nesono sakho sihlanguliwe ngabuye ngeza izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani ubani oyakusiyela na ngase ngithi nangu mina ngithume mina sikhothamisa amakhanda ethu
most gracious lord take these words and May the meditation of our heart now be acceptable. Kuse
nomusa kakhulu uthatha lamazwi futhi kwangathi ukuzindla kwenhliziyo yethu manje ungemukeleka kuwe. Kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungahamba ungene ezindebeni zesikhulumi nezindlebe zozwayo ukuthi kanye kanye kukaletha udumo egameni lakho ngezwi lakho ukuba sikucelele inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Ningahlala phansi.
I'm going to watch now what so we can have plenty of time.
Izobhekisisa manje ini ukuze sibe nenqaba yesikhathi senkonzo yemkhuleko manje lalesisani njengoba ngizama ngale mibhalo embala namanothi engiwabhale phansi lapha ukukukhuluma. Ngesikhathi angikhathele futhi ngikhandlekile angilokuthi kuphi ngibhale phansi ubhalo ngazi ukuthi ngingawukhumbula kodwa kamuva sekunjalo sengivele nje ngezinye izikhathi ngisakwazi ukucabanga ngakho ngakho ngivele nje ngiqhubele phansi lapha into ethize encane njengombhalo othize ngiyazi ukuthi lokho kuchaza ukuthini futhi ngivele nje ngihambe kusukela lapho kuqhubeke ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi ukuthonya
Now you know there's somebody that you're in
Manje niyazi ukhona umuntu omthonyayo impilo yakho incwadi ebhaliwe efundwa ngumuntu wonke ngakho ke uma impilo yakho ingahambisani nobufakazi bakho noma ubufakazi bakho buhambisani nempilo yakho njalo kodwa ke kune ubeka isikhubokiso endleleni yomunye umuntu ngokuba omunye umuntu uyakubhekisisa umunye umntwana omncane ubhekisisa umama wakhe ebhekisisa ubabayi wakhe Lapha eminyaka ethize edlula ngabe nendatshana ikuyela kuKhisimuzi eyayimbela yayifudumeza inhliziyo yami yayilusizi ngathi umfo wayekade ephumile uthi wayindoda elungileyo wayenga wayengaphuzi ngempela kodwa wayekade ephumile kuyela kuKhisimuzi futhi evakashela ozakwabo futhi bonke bathi kuye bathi John ushaya kancane uphuze kancane nje futhi engena ezindlu ngezindlu waphuza kakhulu Futhi wayesedingeka buyele ekhaya futhi enqamula epaki umfanyana wakhe wayenaye futhi walahlekelwa ngumfanyana wakhe wayesejika wayesebheka nomfanyana wayeya ngapha nangapha nje no Baba walinda umfanyana wazofika kuye wathi kungani uhamba yonke indawo epaki ndodana na yini kwenza uhambe kanjalo na wathi baba ngizama ukuhamba ezinye talents zakho futhi lokho kunjalo niyabo Ngani ndoda yase imqukulo umfanyana yase ihlala phansi yamgona ngezingalo zayo umfo mncane yathi Nkulunkulu ngithethelele ngifuna ukuhamba ngiqonde ukuze indoda nayami emva kwami izohamba iqonde futhi lokho sifuna ukukwenza njengamaKristu sifuna ukuhamba njengamaKristu siphile njengamaKristu sikhulume njengamaKristu Minyaka eminingi yadlula ngenkathi babebame ukuba nobugqili eningizimu bona izansi eKentucky naseAlabama nasezansi lapho ngivela khona babevame ukuthatha ikhaladi futhi bawashaye indali eblokweni yendali njengoba nje bungaba nezimoto esezike zasetshenziswa noma ukuthize ngikhona ukuthi akukho umuntu ofanele ukuba isigqila uNkulunkulu wenza umuntu wenza isigqila futhi babevame ukufika futhi bazithenge njengoba nje ubungathenga imoto esike yasetshenziswa uthola uhlelo lwendali kanjalo njalo leyo ngokuyinto esabekayo ngakho bona ngolusuku kwakukhona umthengi ofikayo ukuzo uthenga athengisela abanye ehlathini elidala lokutshalwa elalini nezigqila eziningi wasethi nezigqila ezingaki na wathi cishe eziyikhulu namashumi amahlanu ngibadle lapho ngisagele wathi ngiga Puma ngibuke phezu kwazo na wathi impela zisize ngakho waphuma ukubabuke phezu kwezigqila futhi ngenkathi eqalaza wabaqaphela labo bafu njalo babedabukile wona amabhunu awabaletha bevele eAfrika asethululwa eCuba phandle lapho base bebathumela ngapha ningizimu base bebathengisa babe izigqila futhi babazi ukuthi babengasophinde bobuyele ekhaya babazi ukuthi babengasophinde bambona uyise nonina hlobo noma abantwana babo umyeni amakhosikazi kanjalo njalo babe ngabahlushwayo ngesici ababengazenzilanga bona futhi nakho babelapha bekude nekhaya futhi bedabukile futhi ngezinye izikhathi babethatha iziswebhu futhi bababhaxabule njengoba benza nje esilwaneni izinkomo nezinkabi amahashi nezinto bese ke benza abasebenze nalokhu bakuqaphela nonothenga athengisela bange waqaphela osemusha ukuthi kukhona esinye salezo zigqila ababengatiki ukuba bazisibhaxabule ye sasiphakamise isilevu saso mahlombe aso ehlehlile futhi ngempela sasisemqeni ngaso sonke isikhathi babengadingeki ukuba benze noma yini kuso sasiwenzile umsebenzi ngakho umnikazi wezigqila wathi uthenga athekisela abange wathi kulomnikazi wathi ethela ukuthenga le siyasigqila wathi oh qabo wathi asithengisi wathi awu kungani singathengisi na wathi yini wena wathi yini yini yasenza sibe ngaleyo ndlela na wathi abe singubasi phezu kwazo zonke ezinye na wathi oh qabo sisigqila wathi usondla ngokwehlukile kunoma wenza kuzo zonke ezinye na wathi qabo zonke zidla phandle emkhunjini wempi ndawonye wathi sisigqila nje wathi awu yini esenza siziphathe ngokwehlukile kunazo zonke ezinye na wathi yazi ngangihlala ngimangala kaloko nami ngaze ngathola ukuthi impesheya yezweni lendabuko e-Afrika lapho zivela khona uyise uyinkosi yesizwe futhi nokho singowezizwe sikude nekhaya kodwa siyazi ukuthi ziyindodana yenkosi futhi siziphathiswa kwayo uhe abefanele enzeni amakristu na singabadodana namadodakazi inkosi nakuba singabezizwe asiziphathise kwamadodana namadodakazi besifazane yekani izinwele zenu zikhule yekani ukugqoka lezo zingubo enizigqokayo ezingezokungabi nasimilo nezinto ndoda ungena lapho indoda ifanele ibe khona ungaziphathisele kwamadodana namadodakazi kankulunkulu ungowezizwe lapha kodwa khubula singamadodana enkosi bonani kuthonya indoda eyayinakho phezu kwawo wonke amanye isimile sayo sokuziphatha sagcina wonke amathemba amanye ephakeme sitshela ukuthi le nkosi u-Uziya wayengumfana ongumelusi wezimvu ngezinsuku zika-Izaya umprofethi u-Izaya wayengumprofethi abaprofethi bayazalwa ababeki nje izandla phezu kwabo bese bebenza abaprofethi bayazalwa banqungela ngaphambili kunkulunkulu iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka kunesisiphiwo sokuprofethi ebandleni futhi sifanele sehlulelwe ngabantu abathathu ngaphambi kokuba iphimbo lize lizwiwe phakathi kwebandla kodwa leso nje isiphiwo sokuprofetha kodwa umprofethi ngokoqobo ugcotshwa ngo-isho kanje inkosi kusukela ebuntwaneni kuya phezulu u-Izaya wayengumprofethi wenkosi futhi wayekade esiwe ethempelini futhi wayekade ene lo-Uziya lomfana ongumelusi wezimvu osemncane wayengukuthonya okukhulu okukhulu phezu kwalo mprofethi osemncane ngoba u-Uziya kwizikronike zesibili amashumi amabili nesithupha zisitshela ukuthi wayebe yinkosi ka-Israyeli ngenkathi wayeseneminyaka nje eyishumi lesithupha ubudala uyise u-Amaziya wafa wayesethatha indawo yakhe kubabuse njengoba kwakuyisiko ukuthi indodana ingene esikhundleni sesenkosi base bethatha futhi bamenza inkosi ngenkathi wayeneminyaka eyishumi lesithupha nje ubudala futhi wayenoyise u-Uziya u-Amaziya wayeyindoda enkulu wayeyindoda emesabayo uNkulunkulu futhi enalo mzalo omesabayo uNkulunkulu awu amenza wenza into efaneleyo ngoba wathonywa nguyise ngiyabo namhlanje ungabulindela kanjani ukuthi singeke saba nabanye futhi u-Oswald no-Jack Ruby bukane ngisuke ehotela lami labahamba ngezimoto esikhashaneni esedlule nenxushunxushu yenje yesikhejane esidakiwe sabasecalifornia phandle lapho sihambalele phandle lapho labo besifazane bewundo lezingubo babanqunu phandle kuloko phandle lapho nomcwanyana bawufakile noma enye into ethize phandle lapho nendoda ephuza ugologo ku-ayisi nezinto futhi iqhubeka kuwela ngasemadanyini okubhukuda ungalindela kanjani abantwana babo abancane lapho ebhekeni behamba bedlala babe yinoma yini ngaphandle kuka-Oswald noma into enjengaleyo na ukuthonywa kubekwe phambi kwabo impole kwaze kwayofika eminyongweni izovuna ukutshalile uNkulunkulu onobulungiswa angeyiyeke izedlulele nanoma yini enye wena uthi ngabe ngumam mina impela ngingummelika emasimini eJalimane naseJapani kunamathuna amamelika amakwe konke ngapho abantu bakithi oBrenham uthi uma bengingadingeka ngihambe benginganikela ngempilo yami ngayo kodwa ngenginitshela ukuthize sidinga ukushukuma lesi sizwe siyakudinga izinto sisake saba nazo sizilahlile futhi sizama ukuphila phezu kodumo lwalokho okwenziwe ngomunye umuntu. Sizovuna ngakho uNkulunkulu wenza u-Israyeli abantu benhliziyo yakhe uqobo wabenza bavune futhi sizovuna nathi ngalokho esikwenzayo. Sinalutho lunye phambi kwethu kodwa ukuvuna sinqamule emkeni womusa nesihawu futhi akuseko obunye okusele kodwa ukuvuna. Kumakeni lokho emabhayibhelini enu sengiyikhehla kodwa kumakeni lokho phansi futhi nithole ukuthi lokho ngabe akusilo yini iqiniso noma cha. Mhlawumbe uma ngingaseko futhi kuqhubeke niyothola ukuthi lawo mazwi aqinisile sizokuthola silinganisiwe esilinganisweni futhi safunyanwa silula futhi ayikho indlela yokuphuma kunjalo sesivele siwelile lowo muqa. Nifanele nivune nikutshalayo ngazo zonke isikhathi. Nakolofo semncane wayengukuthonya impela phezu kwalokhu. Inkosi yasencane yayingukuthonya phezu yezomprofethi semncane. Futhi yencika phezu kwengalo yalomprofethi. Ngenxa yokuthi yayazi ukuthi wayengumprofethi. Futhi yayinaye ngo inaye ngazo zonke isikhathi. Lokungudonsa kuthonya kwakhe emibonweni yakhe kanjalo njalo. Evela kuNkulunkulu ukwazi ukuthi uphathe kanjani umbuso wayo. Uthi wayenza yaba indoda enkulu yazishayindive zobusasazanga lolo suku nemibono ethanda kwabantu futhi yamkhonza uNkulunkulu inhliziyo eqinisileyo ilolo hlobo lomongameli esiludingayo ilolo hlobo lomholi esimdingayo phezu kwabantu banoma yisiphi isizwe nomaphi. Umbuso wayo wawulandelwa kwaSolomoni okungekho lutho. uNkulunkulu wayibusisa nje futhi akangagodla sibusiso ngoba yamkhonza. Nalolu kwakulusizo lukhulu ku-Isaya osemncane ngenxa yokuthi wayebonile ukuthi uNkulunkulu uwayeyo babusisa kanjani labo owayethembekile ezwini lakhe. Kunendaba ukuthi kwakunzima kangakanani hlala ngokwethembeka kulelozwi futhi kuyisibonelo namhlanje futhi kithi ukuhlala ngokwethembeka ezwini futhi kwakunokuthonya okukhulu phezu kwakhe. Manje yatshala izivini futhi yayingumeluzi futhi yayinazo zonke izinhlobo zemihlambi nezivini. Uma ufuna ukufunda kwizikronike zesibili amashumi amabili nesithupha lapho nezindawo ezehlukene zombhalo okhulu mango nguUziya wayindele nkulu wayethanda kuphumela ngaphandle futhi umfokahle kaJebo uNkulunkulu wabusisa yonke into ayenzile yaphumelela nje futhi yaqhubeka ngqo futhi akukho zizwe ezamkhathaza lazimesaba futhi ngoba wakhonza inkosi uNkulunkulu owayenayo hayi ngoba babesaba umbutho wakhe wezempi kodwa babesaba uNkulunkulu emkhonza. Leso bekufanele kube yisikhumbuzo sethu sithemba uNkulunkulu wethu kusho njalo emadeleni ethu kodwa ngiyamangala ngezinye izikhathi. Manje kodwa konke lokhu kwenzeka futhi kukhombisa lapha isibonelo. Ngithanda ukudonsa kulokhu kulentambama ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu angayibusisa kanjani indoda futhi ayiyenze ibe yindoda enkulu. Kodwa niyazi ngenkathi lenkosi Thola izizwa ivikelekile yazizwa esendaweni ukuthi ngokoqobo yayibambelelise kuhange futhi kwakungekho ndlela kuyo ukuba ike iwe yazikhukhumeza ngokuziqhenya lapho yathatha khona ukukhubeka kwayo. Lokho kungenkathi lapho noma yeyiphi indoda iyothatha khona ukukhubeka kwayo. Ngicabanga ukuthi leyo indaba ngenxa yabantu bakithi abaningi namhlanje siyazikhukhumeza. Ngicabanga ukuthi lokho kubangele izinhlangano ukuba zenze ezikwenzayo zithola izinga elingcono lalokho abakubiza ngokuthi yisike futhi sihlakaniphi izinga elingcono ono labantu bayacabanga ndoda iyabo isiko bonke befundisi babo benemfundo yasesikoleni esiphakeme necollege iminyaka emibili noma emithathu yesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo babenzisa ukuhlolwa kwengqondo nemagagasi obuchopho ayo yonke into ukubona ukuthi ngabe bayafaneleka yini odabeni futhi ngezinye izikhathi abazi lutho kuNkulunkulu kunoma unokwatsha wazi ngezicathulo zaseqhweni. Lokho kunjalo lokho komqondo kuhlangene ngalutho nako ngamandla kamangwela weke ngqondweni yakho asenhliziyweni yakho kunjalo. Kodwa niyabona Thola bese ke lezikhukhumeza elethu siya ebandleni eliwadlula wonke edolobheni sisonda ebandleni lokuqala sisonda lapho imeya isonda khona sisonda kuleli nazo zonke lezi zinto lapho niyabo okuyikho khona ke abantu nje kalula bangeke bakumela ukuzwa lokho bacabanga ukuthi nje ungumuntu osabekayo kodwa kuyikho akukho ndawo yembewu ukuba ibambeleliswe kwehanga akukho lutho lwayo ukuba ibekwe phezu kwalo itwala nje ayisoze yabambelela izinyoni zindiza kakhona futhi zikuxosha iBhayibheli lasho kodwa ngenkathi lenkosi izikukumeza yazizwa ivikelekile yazikukumeza ngokuziqhenya ngiyaqaphela izikhathi eziningi-ningi sijola ngisho nabantu abavangeli bafike endawaneni lapho abaningi babo usolwe ngezinto eziningi futhi mhlawumbe okunye kwakho kuqinisile kokuphuza kanjalo njalo kuyikho ke cabanga ukuthi bakho umbuso omncane ngakubo futhi bacabanga ukuthi labo bantu babathanda kathi kakhulu kukho ndlela nhlobo ye labo bantu bangeza nje noma yini abafuna ukuyenza futhi labo bantu abazukuyinaka abantu bangahle bakwenze kodwa kanjani ngunkulunkulu na lapho esehluleka khona ukubona ngunkulunkulu onguye owenza kubheka niyabo unkulunkulu uyakwazi uma ubona ekuqiniswa nokukhanya futhi ukwenqaba unkulunkulu uyakwazi okwenzile awusoze waqhubekela phambili uzobuyela ngqo kuleyo ndawana futhi ngeke wawelela kuyoko ufanele ubuyele ngqo lapho osuke khona wazikhukumeza kakhulu emqondweni wakhe futhi uthola ukuzivikela kakhulu nayo yonke into kakhulu impela ngangokuthi wazama ukuthatha indawo yomfundisi wazama ukungena futhi yanikele ngempepho njengoba sazi ebhayibhelini ukushisa impepho okwakungokomlevi kuphela ukuba akwenze umpristu owayegcotshelwe lowo msebenzi wazama ukuthatha indawo yakhe futhi lapha sinokuthonya kwale nkosi ukwazisa abantu ukuthi lokhu ukuzifanisa nomunye umuntu kwenyama namhlanje akusikho kwenkosi anicotshela izintwana ezinjengalezo anisoze lathatha indawo yomunye umuntu nomunye umuntu angeyithatha indawo yakho thola ukuthi ikuphi indawo yakho bese uhlala lapho nebo wacabanga awu manje ngiyakabusisa uNkulunkulu ngiyinkosi lenkosi ibenhle kimi ngingakwenza lokhu nginalokhu lena inkosi yami bese uthola ukuthi uqhubekeni kwayo kanjalo futhi yazama ukuwela futhi yakweqa ngaphezulu lokho uNkulunkulu ayeyibusisa sakukho uma ilunga nje elikade yiba ilunga nje elikade uma ungunkosikazi wekhaya kahle uma uNkulunkulu ekubusise njengonkosikazi wekhaya futhi wakwenza wethembeka futhi waba liqiniso tete wethu beka nje ukuba ube yiloko kanokothi ukucabanga wena ukuthi uNkulunkulu ukubizela kuba ngumshumayeli noma idikoni noma henge into ethize futhi yenze kufanayo ndoda noma abi labo uNkulunkulu ekubusise khona hlala lapho ngoba yilapho akubeke khona yenza nje lokho akutshela ukuba kwenze futhi ubone ukuthi ububusisaphi kodwa ungazami neze ukungena lokho yizimpande zotshalo bePentecost ngenkathi unkosikazi Macpherson njengoba ngangifunda incwadi yakhe angizange ngangingesuye umfundisi ngezinsuku zakhe futhi bathi ngakuthi uma ihamba ivumele emsamoni nalezi njengamaphiko niyazi noma niyazi uhlobo lwengubo yende kanjalo wonke umshumayeli oyinenekazi wayegqoka into efanayo wonke ayephathe iBhayibheli ngendlela efanayo unkosikazi Macpherson nayiliphatha ngayo simake nazilalele lezi zinhlelo zomsakaza na wonke umfo ozibuzise ngempela mfo uBilly Graham uzifanisa nomunye umuntu okungokwenyama ngalifunde umlando kaMartin Luther nomlando wathi kwakungesiyo imfihlakalo kakhulu kangako ukuthi uMartin Luther abhekishele ibandla leKatolika futhi azedlulele kakho kodwa ukuba phakamisele ikhanda lakhe phezu kwabo bonke ubuhlanya obabulandela imvuselelo yakhe kunjalo ngiphathe ngokuhlanzeka nokucacile obizweni lwakho dlala nezwi likaNkulunkulu futhi ungagudlukeli lutho futhi dlala obizweni lakho umekuyika umsebenzi phandle lapho njengomlimi lima kahle uNkulunkulu akubusise kukho futhi ukhokhe izishumi zakho nanoma yini iminikelo yakho ukusiza inkonzo iqhubeke uma enze umakhenika ngawe futhi wakubusisa kulo msebenzi hlala nawo futhi umbonge ngawo yabo hlala nje lapho uNkulunkulu ekubizela khona siyathola lapho ukuthonya futhi manje ke ngathi ezanywa ukuba aqediswe umfundisi wagijima emva kwakhe wayesethi usho uma ngani ubizelwanga lokho oh ngabe wathi kuthela ngani wayezimisele ukunqunywa ikhanda lakhe yebo kunenge yini sifanele siyazi kunendaba ukuthi uNkulunkulu ukubusise kangakanani unelungelo lokuthethisa abagcotshwe benkosi noma usho noma yini ngokumelana nabo kunjalo uNkulunkulu nguye ukuba nake lokho badinga noma yikuphi ukuthethiswa lokho abantwana bakhe bayeke kanjalo ufanele wenze lokho yebo futhi uma utshela abantu ngezenzo zabo futhi batshele ukuthi benza ngokungesikho khumani ningezami nje ukuya ezulwini ngenqubo yenhlangano noma kuthize Hey, bagiti, bebenga, bayo, bafuna kukhuma, bayo khuma, bafuna kuthola iphutha kuwe. Bayo ku, bayo kuhlala ngisho futhi bakulalele, basukume futhi baphume. Indlela yokuziphatha embi, futhi ukuziphatha noma ngayiphi indlela. Niyabo, lokho kuyakhombisa. Indawo yokuqala, ukungakhuliswa kahle, izindlela zokuziphatha zasekhaya, impela iyakwenza. Kodwa sijalo ukuthi lo mfo wayethathe lesi similo sokuziphatha kwenzeni into ayeyenzile. Kwenzekani kuye na? Inkosi yamshaya ngochoko khona lapha endlini. Futhi uchoko luyisifanekiso sani na? Isono, kungakholwa. Asikho esinye isono kodwa ukungakholwa. Ungakholwayo uselahliwe vele. Nesono yikhona kuphela ukungakholwa kukhona. Ngakushumayela ngesinye isikhathi ebandleni lama-Methodist ngase ngithi kubhema osikilidi akusiso isono, kubhika kusiso isono, ukuthatha ikamba lenkosi akusiso isono. Kukhulu kakhulu kutata oyedwa wasukuma wathi ngisize ukutshela umfundisi ohloniphekile Branham, yini isono na? Ngathi kungakholwa. Wenza lezo zinto ngoba ukholwa, kunjalo impela isizathu wala ukuhamba ekukhanyeni kwezwi yingoba ulikholwa ngokuyikho izwi, lokho kukwenza ube ngongakholwayo. Mfowathi kimi wathi ngeke ngaba nendaba ukuthi zingaki izenzo ubungazikhombisa nokuthi zingaki izenzo udokotela bengazikhombisa zokuphilisa okwehlukene. Wathi akikhondlele ekuphiliseni, akunjalo. Ngathi impela akuthunyelanga kwabangakholwayo, kwathunyelwa kuphela kulabo abakholwayo. Kungokwabakholwayo kuphela, wathi okholwayo konke kuyenzeka, hhayi kongakholwayo. Futhi lelodwa ichashazi lokungakholwa elimelane nezwi likaNkulunkulu, futhi ohlala ngaphandle kombuso wezulu wakhipha u-Eva wabangela yonke le nkathazo, kanye nje ukuphendukezela izwi kancinyane nje ufanele uhlale uqonde nalo lokho elikushoyo. Manje siyathola le ndoda yathola konke ukuqosha nokukhukhumala nobuso bayo bababomvu, futhi yajika yaseyitshela labo baphrizi, futhi into yokuqala niyazi yaphendukelwa uchoko bona lapho olakeni lwayo yashaywa ayizange ikunqobe. Ini likhona ngokungesikho izwi likaNkulunkulu elalizanywa ukutshelwa yona, kunesibonelo sangempela kulokho. Kabelani waye wakholwa ngokungesikho, futhi ekuthukutheleni kwakhe washaywa ngochoko, futhi wafa phandle ekhaya lakhe uqobo, akabange neze esavunyele embusweni nhlobo isikhondlo senkosi. Indodana yakhe yadingeka ithathe indawo yakhe, futhi basize ngakho konke ababengakwenza, futhi washiywa kanjalo waze wafa. Manje niyabo akazanga sinde.
Jesus said one word against it.
Uchazo wathi izwi elilodwa limelene nalo lisoze lathethelelwa. Izwi ulelizwe noma ezweni lizayo alithetheleleki. Ngakho niyabona ukuthi kungani izwe selilungele ukwahlulelwa na? Abavangeli abakhulu nezinto ezisibekela umhlaba ngevangeli bezihlekwa uhlekiswa ngazo yonke enye into, kusekho lutho luselo. Yikho indlela yakho ukuba kuze kubuye bahlambalaze umoya ongcwele, futhi bahlekise ngawo layo yonke enye into. Futhi bafuthi bona yikho indlela yakho ukuba kuze kubuye kuzofanele kukhokhelwe. Yikho indlela yokuphuma kuko uNkulunkulu ulungile, bekungaphambane nobulungiswa bakhe kuphambane nobuyene bakhe lokho ayikho, futhi manje kuzofanele kukhokhelwe. Ngakho lenkoza kunendaba ukuthi uNkulunkulu wayeyithanda kangakanani, ukuthi yayiyindoda enkulu kangakanani, ukuthi yayinezici ezingakanani, nokho yenze okungalungile, futhi yadingeka ivune eyayikutshalile, futhi wonke umuntu uzofanele akwenze. Manje-ke kwaba isifundo kumprofethi osemncane, manje-ke kwaba isifundo sangempela. Ngalokhu u-Isaya wafunda ukuthi uNkulunkulu uyala umuntu wakhe abe sendaweni yakhe uqobo lwakhe, hhayi okuyalwa ngomunye umuntu othize. UNkulunkulu uyala umuntu wakhe abe semsebenzini, manje imiyala ukuba abe sendaweni yakhe, akafanele azame ukuthatha indawo yomunye. Umbono into yayinkulu kakhulu yaze yaqhubela lo mprofethi ethembelini ukuba ayokhuleka. Ngiyamangala namhlanje ukuba besizobona ukufa kwamabandla, ukubona ukuphela kwabantu besuka kuboya beqhubekele emuva, futhi bekhonza izivumokholo zabo uma bekungesikho ukuqhubela amakholo emadolweni awo. Kwenze ikhona langempela ikholwa eligcotshiwe uIsaya umprofeti aye emadolweni akhe waye ethempelini futhi lapho uqala ukukhuleka futhi ethempelini wabona uNkulunkulu esesihlalelweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo uNkulunkulu wayezomkhombisa ukuthi akabuke kuphi bangabukani abuke phezulu lapho uloko ayiko ini wayephezulu ephakeme esihlalelweni sakhe sobukhosi qaphelana amaserafi asezulwini nezembozo wayebusweni manje abaserafi ngabashisi bomhlatshelo okungeziye zezinhlelo zezingelosi eziphakemeyo kunazo zonke aseduze kwamakherubi lapho kwakuyizingelosi bese-ke kuba ngamaserafi bese-ke kuba amakherubi namaserafi empeleni ngumshisi womhlatshelo yenze indlela yokusondela kwezoni uhlelo luphakeme ngempela lobungcwele ethempelini likankulunkulu futhi wabona ngenkathi yasezansi kuyiphansi lendlu ye-altare eguleka kosi ngikumuntu ozindebe zakhe zingcolile ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile futhi wayenza ukuvuma kwakhe futhi ngenkathi esenzile wabuka phezulu wayesebone lamaserafi ayenamaphiko amabili emboze obuso bawo namaphiko amabili emboze izinyawo zawo futhi endize ngamaphiko amabili ememeza ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla ingcwele 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 konke kukaNkulunkulu kungcwele ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla.
Let's look at the vision the prophet saw.
Ubonayo futhi siuhlaziya amaphiko amabili amboza ubuso bawo ucabangeni ngisho nezingelozo zingcwele zadingeka zifihle ubuso bazo obungena sono ukuba zime bukhoneni bukaNkulunkulu.
Was given wings to hide their feet.
Zadingeka amaphiko ukufihla ubuso bazo ebukhoneni bukaNkulunkulu ongcwele. Wena nami sizoma kanjani lapho? Umameserafi adingeka asebenzise amaphiko indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokufihla ubuso bawo ukuma ebukhweneni bakhe ukuba ahlabelele ingcwele 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 enkosi uNkulunkulu samandla ukuthoba ebukhweneni bakhe. Manje asinanhlonipho yokuzithoba kuNkulunkulu wonke umuntu vele nje acabange ukuthi uvikeleke kakhulu baze abamhloniphi ngokuzithoba uNkulunkulu njengoba bebefanele ngani na bakwenzelani lokhu na ngoba banakho ukuzwa ubukhona bakhe. Ingaleso sizathu abantu benza lokho bona ababuqondi abakwazi abakwazi ukuqondisisa ukuthi basebukhoneni bukaNkulunkulu. Ingqondo zabo ziba ngeziphendukezelo kakhulu futhi zahambisana nezinto zezwe sebeze ababunaki ngisho ukubunaka baye esontweni impela kodwa ubuqonde ukuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu hhayi esontweni kuphela noma ngabe ukuphi usebukhoneni bukaNkulunkulu. Kuba bebengenza njengoba kwasho uDavide ngibeke inkosi njalo phambi kobuso bami ngakho-ke angiyikuzengezangiswa ngoba nje uma inkosi yayiphambi kwakhe wayengenakuzengezangiswa mela babashisi bomhletshelo basezulwini benamaphiko phezu kobuso babo futhi bememeze ingcwele 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 kube bukhoneni bukaNkulunkulu kuyokwenzekani kubantu abanezono abayingayi kumhlonipha ngokuzithoba uNkulunkulu na. Wena uthi awu futhi Branham njenje ayehlinzekwe ngamaphiko amabili futhi uhlinzekwe ngento ethize nawe ikazi likajesu kristu leso isemboza sakho leso awumi njengeserafi awumi njengekherubi awumi njengengelosi kodwa uma njengendodana ehlangiwe noma indodakazi kankulunkulu ngaleli gazi udinga ukuba ube nala maphiko aye nawo ayisembozo esikhethekile sawo kulobo bukhona kodwa unekazi lika Jesu Kristu eliyisembozo kuma lapho. Manje kanjani manje wena uma unalelo gazi khona-ke wazisa uNkulunkulu njani uNkulunkulu uhlonipha uNkulunkulu noNkulunkulu yizwi. Manje qaphela kwesibili ngamaphiko amabili amboza izinyawo zawo ngokuchaza ukuthini lokho na ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu ebukhoneni bakhe njengomose esihlahleni esivuthayo wakhumula izicathulo zakhe ngenkathi ebuzwa ethi nginguye enginguye.
Paul
esendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko wawa ngobuso bakhe uJohane ngenkathi ebona umoya kaNkulunkulu phezu kukaJesu wathi yimina engiswela ukubhaphathizwa nguwe futhi uzelani kimi na. Nasi sibonela sihle njalo yiba nokuzwa ngobuncane bakho hayi ubukhulu bakho namhlanje thina mamelika kakhulu impela ukuthi sizama ukucabanga ukuthi singumuntu othize mkhulu singamele othize kulu ndangane othize kulu yeke into ethize enkulukazi yene wo enkulukazi enkulu ubukhulu yiko kuphela esikubonayo nalokho kungenkathi ngesinye isikhathi ebhayibhelini sinesibonelo salokho kwakukhona umprofeti owabuyela emkhateni futhi u-Elija uNkulunkulu wayezama kuheha ukunaka kwakhe ukuba aphume futhi nakho kufika umlilo netuthu nemimoya evunguzayo engqamula ezintabeni nokuduma nokuzamazama komhlaba kuningi nokungankazela nayo yonke into umprofeti angazange ngisho anyakaze uNkulunkulu wayengekho ngisho kukho kodwa ngenkathi lele lihashezayo iphimbe lincane lakhuluma wamboza ubuso bakhe wayesephuma ngenkathi elihashezayo iphimbe lincane lezwi likaNkulunkulu likhuluma hayi ukuba kubusindo hayi amehlo ethu makhulu hayi into yethu enkulu ethize kodwa lele lihashezayo iphimbe lincane lezwi elinganakwanga lokho kufanele kubizele indoda ekuphendukeni uNkulunkulu ezwini lakhe noko lamboza izinyawo zalo futhi liba nokuzwa ngaye ubuncane bethu phambi kukaNkulunkulu okwesithathu lalikwazi ukundiza ngamange amabili manje akhumbulane amabili lamboza ubuso balo ebukhwaneni bukaNkulunkulu nokuba nenhlonipho yokuzithoba okwesibili amaphiko amabili phezu kwezinyawo zalo wakusho ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu nesethu yesithathu yamaphiko manje langena emnyakazweni uqobo lwalo lalikwazi ukundiza ngalawo maphiko amabili yabo amabili limboza ubuso balo amabili limboza izinyawo zalo futhi lindi ngamabili manje kwakuyini na inhlonipho yokuzithoba ukuzithoba nokuba semnyakazweni uNkulunkulu wakhombisa umprofethi ukuthi inceku yakhe elungiselelwe ifanele ibe njani ihloniphe ngokuzithoba izithobe bese iba semnyakazweni manje ubone into ehlukile kweyavezwa ngu-Uziya wayekhombisa umprofethi ukuthi ufanele abe njani hhayi njengo-Uziya kodwa ukuba njengalamakherubi asezulwini futhi uma ufuna kubuka inkosi inkosi yasemhlabeni buka kwayasezulwini ephakanyisele phezu kwawo wonke amazulu nomsila wengubo yakhe wagcwalisa amazulu lapho siyabona ukuthi wayemnika into ethize ukuba abuke kuyo ukuba imthonye ngokwehlukile kulokho ekade kubuke ecabanga umuntu wayekhonza uNkulunkulu futhi waphumelela na yonke into yayikahle kodwa u-Isaya wabeka ingqondo yakhe phezu komuntu nomuntu uyisehluleki kwasekuqaleni nje ngikathanda ukuthi ukubani uzalelwe esonweni wabunje bubili ufika ezweni ekhuluma amanga ngakho uyisehluleki ngokuphelele ngikathali noma engumbhishobi upapa ikosa noma ngabe yini okunye angathi abe yikho uyisehluleki kwasekuqaleni nje futhi ungambuki neze ngikathali noma ekudluza izintaba ngokukholwa futhi noma enikela ngezimpahla zakhe kuba aphe ababofu noma kunjalo bukani ujesu kristu buye bukeni hhayi umuntu othize thulani manje ukuthi wayekhombisa lapha ukuthi inceku kankulunkulu ifanele ibe njani ukuthi ifanele izithobe kanjani futhi ihloniphe ngokuzithoba futhi ibe semnyakazweni ngena emnyakazweni abaningi bethu bangathoba abaningi bethu bangahlonipha ngokuzithoba kodwa kumkhulu kungena emnyakazweni kodwa manje siyaqaphela ukuthi uNkulunkulu wayekhombisa ukuthi wayelungise lele inceku yakhe ukuthi ifanele ibe njani lawo makherubi ayenjalo noma amaserafi kwakuyizinceku zikaNkulunkulu qaphelani njengozifazane emthonjeni ngenkathi wayebheke umbhalo ukuba ugcwaliseke esikhulume ngawo kabili noma kathathu kuleli viki ngenkathi wayebheke lokho ukuba kugcwaliseke intombazane ngokwazi kwethu yayingasondi mhlawumpe yayi babekude kakhulu lezwi nezinto ezinjalo ba futhi bebiza izivumo kholo zabo nezinto njengoba ujesu athi lithathe amasiko enu futhi nalenze izwe izwi likaNkulunkulu kuthi akube yinto efanele namhlanje umakhono esifundiswa zona lezinto zikhiphe izwi likaNkulunkulu emnyakazweni izwi lingeke laphuma nezinto ezashiwo qiniso zifakwe kakhulu izimfundiso ngezinye izinto abakwazi ukulibona mbulane lelo phimbo alizukufama kuphela ukuhambela lapha nethephu ye emhlabeni wonke ngikhuluma ingqokini nonke lapha kodwa uma ekhona lapha ukuthi ngayo awu lokho kungokwakho-ke niyabo kodwa khumbulani ukuthi lelo phimbo liyovama ukukuhambela nqobo nje uma usaphinda ngosuku lokufa kwakho liyovama ukukuhambela nilalele buya amasiko ethu lithathe izwi likaNkulunkulu futhi lalenza ize izwi likaNkulunkulu lenziwa libonakale nabantu bama bazukeze bese bathi awu ngiqakele loko kuhle kancane yabo he ohe belifanele lokhe lomngomlilo mphefumulo wakho belifanele lenze into ethize kodwa likwenza likwenzi sithola uNkulunkulu ngingathi lona wesifazane lapho baphristi nezinto mhlawumbe wayengasoti ngoba ngabona isidingo sokuya ngento enjengaleyo kodwa wayeyifundile imibhalo ngokuba qaphelani wayazi ngokushesha ngenkathi yemtshela ukuthi yeyini inkathazo yakhe ngani wathi ngani siyazi ukuthi ufanele ukuba ngumprofethi kanti singenaye amakhulu eminyaka kodwa wena ufanele ukuba ngumprofethi siyazi manjeni yabo umbono wami wacabanga uma nizothatha lokho kufundwa kusempethweni lapho futhi ukufunda embhalweni wakho ubuye ela kumprofeti uqobo okwabe kungukristu wathi siyazi si ufanele ukuba ngumprofeti siyazi ukuthi umesiya nxa efika lena kuyoba yinto ayoyenza uyokhonjwa yilokhu lojesu wathi nginguye okhuluma kuwe ongele emnyakazeni akabange sakumele yona impela into ababeyibhekile yayisesemhlabeni ngonga lenkathi futhi wayibona kunendaba ukuthi wayesesibone sibi kanjani isifebe noma usifazana njalo akakozanga indoda empoqeni yayingamlaleli ngisho bebengeke namhlanje kodwa kumisa wawungakwenza kanjani na kwakunjengendlu isha kunomoya omkhulu wawungeke ucishe umlilo waphutha enhlizweni yakhe wathi wozani libone umuntu ongitshela izinto engisezile lena kungebe nguye impela umesiya na futhi kwanamathela nakho ngenkathi uJesu ngabange esadingeka ukuba yenze lokho kangefuthi abantu bamkholwa ngoba bamkholwa uJesu ngenxa yobufakazi bakhe ngiyabona kwenzani na wayezithobile hlonipha ngokuzithoba futhi esemnyakazweni waye emnyakazweni ngenkathi ebone into eyenzeka izibonakaliso zakhe bezifanele zithonge namhlanje izibonakaliso ezitshenjisiwe zanamhlanje izwe litshenjisiwe elenekelwe lokhu namhlanje ukubona uNkulunkulu egcwalisa lokho athi uyakwenza okufanele kwenze into ethize kithi kodwa akuyenzi njengoba kwenza nje kumaJuda ayegcwele kakhulu ezenkolo ngangokuthi awacabanganga ukuthi ayelidinga wona ayecabanga ukuthi ayenayo yonke into futhi kungalendela ngeza namhlanje lithi nqobe lizoyidla nqobe lizoyiqoka amabandla amahle izindawo ezinkulu abafundisa abafundiswe kahle futhi ngakho abadingi lutho lunye kodwa naze umbhalo wathi uhabazo ukuhawukele ophuphuthekile kanti kawazi kawazi futhi ungeke wabatshela kweduka baqhubeka nokuxabuza ngoba ehlenga lo muqa futhi behluleke kudedele izwi likaNkulunkulu libathonye ukuba bakhona ukuthi uJesu Kristu uvusile kwabafileyo futhi uyaphila namhlanje okuyelizela lomuntu anaphakade ezikhombisa yena oqobe phila kalula bafile nje ndawo zonke lapho oya khona kubonakala kuyinto efanayo kwakufanele kube ngaleyo ndlela nokho niyazi uzokhishelwa ngaphandle kwebandla akukho ndlela hlobo yakho kukuvimba kungabi ngale ndlela uNkulunkulu wathi kwakuyoba ngale ndlela kodwa uma akukuzamazamise kahle kunendaba ukuthi ukusiphi isizwe noma ngabe ukuphi noma ngabe ngubani makukuphaphamise mahora ayafika hambe into yokuqala niyazi uzobe uthi awu ngangicabanga ukuthi kwakufanele kube khona lokhu okwenzeka ngaphambi kodwitsho kungahle kube nephimbo elibuya njengoba lake lenza ngezinye isikhathi sekuvele kwenzekile futhi anikwazanga nonke niyoxelisa kwehanga ebandleni ndawo nithi ngivikeleke nje ngakho konke futhi ndiyokuqala niyazi utwitsho luyobe seluhambile luzoba yimfihlo ukumuba okusheshayo akukho muntu owaziyo ngalo izwe liyobe liqhubekela phambili ngqo njengo Nowa wangena emkhunjini niyakhumbula emva kokuba uNowa esengena emkhunjini wahlala lapho izinsuku eziyisikhombisa emva kokuba uNkulunkulu evala umnyango uNkulunkulu wavala umnyango noNowa wahlala emkhunjini izinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini nemnyango sihlanu uzovala ebusweni bakho futhi kungahle ukuba uzuvele uvaliwe futhi ucabangeni nje abantu bayoqhubeka beshumayela abantu bacabanga ukuthi bayasindiswa befaka amagama abo ezincwadini bejoyina isondo bememeza begxuma phansi naphezulu Ngalingi babonile baka Mohammed bememeza ngizwile abantu baphuza ikazi lomuntu ogebhezile lekhanda lomuntu futhi bakhulume ngezilimi futhi benze zonke lezo zinto leso akusisi sibonakaliso sokuthi usindisiwe oqhabo benesimo sokuba sama uNkulunkulu yini amandla akho abakhuluma ngawo na yabo lezo zinto bezingatheka futhi kuyoba isikhathi esedlule futhi aniyi busazi ningeke naphumelele ekuthetheni lolo hlobo lothuba ningakwezi bangane nginani nisa kungena ningathoke isakhiwe sithize sikhulukazi inhlangano ethize nkulukazi isifundiso sithize siphucuke kakhulu mawuthonywe yizwi likankulunkulu ilokho impela kwabangela labo apostoli ngenkathi bebonela lozi libonakaliswa elabathonyayo siqinisekile ingathi ngime ngicaphune futhi uJesu enezicuku ezinkulu zezinkulunkwane ezimlandela wathi leso siningi kakhulu bukani into exakile lapha kunabambalwa ababizi ya baningi ababiziweyo bambalwa abakhethiweyo ngakho-ke ubone amabandla amakhulu wathi uma ningazi inyama yendodana yomuntu libuze igazi layo alinakuphila kini akazange kuchaze ngemangalo uma ubengasho lokho ipiumonti namhlanje kunendaba ukuthi wayethandwa kangakanani kabantu futhi cabanga ukuthi odokotela labantu baphucuzeke kahle nososayense babengathini lowo muntu ungodla abantu awu ufuna libuze igazi lakhe na awu lobonuni lo nichezukele kutetemeni ujesu akazange kuchaze wayefuna ukuthuntutha labo bancele begazi labanye basuke kuye kunjalo khona-ke bonke basukuma baze beshiya ke waqalaza kulabo apostoli owayengamiselwe ukuphila kodwa wayebakhethile babengamiselwe wathi niyothini uma niwele indodana yomuntu yenyukela phezulu ezulwini lapho evela khona oh lokho kwakungokubinda nayo wenzani labo befundisi bathi wenyukela phezulu ezulwini na awu lo muntu wazalelwa khona la begalile wazalelwa enazaretha siyamazwi nina wakhe abafo wabo siyawazi umbhede wezingane athunduzela kuwo sizibonile izinkubo zakhe zezingane sikhuluma kumamaka futhi manje-ke lo muntu uyafika abuyele lapho evela khona na vele enazaretha uthini izulu akazange kuchaze base baningi kakhulu abancela igazi labanye namanje basukuma futhi ababe besahamba naye yilokho ibhayibhelela kusho wayesephenduka-ke wayesethingi nonke befuna kuhamba nani na abayishumi nambili kubulana bakwazange ukukuchaza kodwa babekwazi babazi ukuthi wayenguye ngakho basho kuye waye bathonye ngezibonakaliso zakhe eziqinisekisiweyo ezivela kuNkulunkulu besizane wathi nifune kuhamba nani na kwabayishumi nambili upetru wathi nkosi besingakubani na ngokuba siqinisekile manje lokho bukani kufundisiseni lokho kuyini na siyazi ukuthi izwi lithini ngokwanamhlanje siyazi ukuthi umesiya ufanele ukwenzani uma efika namhlanje siyibonile le nto ihlangatsheze kuNkulunkulu ngokusho kamuva ipentekoste wathi ujesu wasenazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezinto efanele ukuzenza futhi nithathe inkosana yokuphila futhi nayibethela futhi uNkulunkulu wayivusa ningofakazi bakho nina belani lapha niyabo wathi isingakubani na ujesu wathi ngakhetha abayishumi nambili benu nomunye wenu ungudevele futhi kunabayishumi nanye kuphela abemi lapho ezinkulungwaneni eziphindwe kazinkulungwane abayishumi nanye bemi lapho wohe abathonyiwe impela yona wesifazane omncane ngenkathi ethonyeka wangena emnyakazweni wathi ngeka enze okuthize ngakho wathi ngeka atshele omunye umuntu futhi wonke umphefumulo wangeqiniso ngempela otheleka kuKristu ufanele utshele omunye ngalo uPetru ngenkathi emthatha ezweni lakhe ngalobo busuku olwandle wambona phandle lapho wayekade noma lolo suku kwakuyilo babekade bedoba ubusuku bonke futhi babengabambanga lutho bedoba bengenetha beya ngemuva naphambili leso yisikhathi esiqedana amandla uma noma ubani engumdobi kodwa bangenetha ubusuku bonke futhi wayengumdobi naye uyise wayengumdobi wayekade sebe kulelo chibikazi yonke impilo nabazali bakhe nogogo nomkhulu wakhe baza kulelo chibikazi futhi wayazi ukuthi uma inyanga yayikahle nokuthi umoya wawuvunguza ngaphi nawo wonke amasayini futhi wayedobela ukuziphilisa ngakho wayedobe ubusuku bonke futhi engabambanga lutho base bethola-ke ngosuku olulandelayo ukuthi bathi lo mprofethi wayezokhuluma ezansi ogwini futhi sengathi ngiyabona ezindlini zabo ezincane kuphuma besifazane abancane kanjani njalo njalo behlela ukuzomuzwa izicubu zaba zinkulu kakhulu ukuzungeza uku wadingeka aboleke lesi sikebhe nesikebhe sikaPetro ukuba baphume futhi bageze amanethi abo futhi kungekho ngisho nenhlanzi eyodwa futhi bawaphonsela phezulu lapho waphela amandla futhi ngezinye izikhathi ngalowo mbuzwane wokuphela amandla umbozobhekisisa kungaleyo nkathi afika khona kodwa ungaphuphutheki ngobonelo ukuba ukugeja uyabo uma ubone yonke into eyenzeka ngendlela eyiyo ezweni namhlanje ungesabi uyabo ungesabi njenje khumbula wethembisa kuza kuwe futhi manje qabelani ngenkathi efika watshela uPetro wathi manje phose ekujuleni bese wehlisela ukudonsa uPetro wathi mhlambe angikaze ngikubone lokhu kwenziwa ngaphambilini angazi ngidobile yonke impilo yami lapha izibonakaliso sanda kuqeda nje ubudobo busuku bonke lawo manzi afanayo futhi nokho kodwa kukho lutho asikathathi lutho kodwa ngezwi lakho Nkosi nakho ngizoyehlisa inetha izwi lakho bathi kuba wedlule kuzo zonke izibhedlela kothi King bangahle kuba bathi uzofa bangahle kuba bathi dede wethu Loku loko noma kunye ngikuthatha ukuthi bathini ngezwi lakho Nkosi ngizoyehlisa inetha ngenkathi ebonele lozi liqinisekiswa ngenkathi uJesu etshela kuthize wakukholwa futhi wehlisela lelo nethe manzini labo okwakungekho zinhlanzi khona kodwa uma uNkulunkulu esho njalo wayengazibeka izinhlanzi lapho ngokufanayo njengoba wabeka amanzi eziphakaphakeni akabeka ukuphiliswa emzimbeni wakho ngikathala uma kungekho lutho lapho wetheba yena ukuvusa ngezinsuku zokugcina ngezwi lakho Nkosi ngizolehlisa inetha Wamthenga kakhulu lo mdobo waze washiya izinhlanzi nakho konke wayeselandela uJesu wakungukuthonya ngenkathi emthatha ezwini lakhe manje ke wenzani na awu wathi ngiyakubonga Nkosi ngokudla kumnandi kwezinhlanzi wathi shiya kanjalo amanethi akho kusukela emva kwalokhu uzobamba umuntu umpostoli wangena eminyakazweni ugcinene ekupheleni komgwaqo ngenkathi beyombethela bambulale futhi wagijima waphuma emzini futhi esephumele emgwaqeni njengoba umlando sitshele wayebalekela ukuphila kwakhe ephuma emzini futhi wahlangana noJesu ebuya wathi uyaphi Simoni na noma uSimoni wathi kuye Uyaphi Nkosi na wathi ngibuyela emzini ukuba ngibethelwe futhi Simoni wajika waya sebuyela ngumva futhi ngenkathi bemthola wathi ninga bamphweza sibambanweni wathi ninga ngiphanyeki kanjani khanda lami liphikisani phansi nezinyawo zami zibheka phezulu Wethekekile ngenkathi ebone uJesu evukile kwabafileyo ethekekele ukufa kwakhe wathonyeka kunoma yini wangena emnyakazweni ukufa kwakungekwazi ngisho nokukumisa kubethela kwakungena kukumisa wathonywa nguJesu ukuthi yaphiliswa bayitshela ukuba ithule kodwa yalusabalalisa udumo lwakhe ndawo zonke abantu bakubo bathi manje abaphristi bathi manje uma noma ubani ehamba futhi athamele leyo mvuselelo bazovele bafike nje bathathe amaphepha abo ebandla yilokho kuphela nobaba nomama babekwesaba lokho niyabo ngakho bathi bayafika bathi ukuthwele kanjani lo mfana ukubona kwakhe na bathi usekhulile buzeni yena babesaba kodwa owayekade ephilisiwe wathonyeka amen wathi lo muntu isawuni nika uNkulunkulu udumo asimazi lo muntu lapho evela khona akanaka nezincwadi ezingithathayo asibambisani naye asibe lutho lokuzihlanganisa naye asimazi lapho evela khona siyazi ukuthi uyisoni futhi uvela udevela lo muntu wayede bendule enhle yabo wathi manje lele into exakile ngempela wathi manje nina nifanele ukuba ngabaholi bezwe nalowo muntu unginika ukubona kwami futhi nokho anazi lapho evela khona wathi manje noma ngabe uyisoni noma cha ngeke nganitshela lokho kodwa lento yinye engiyaziyo lapho ngake ngaba ipuputhe sengiyabona manje wayekade ethengekile wayekele ndaba ukuma phambi kwabapristi noma yini wayekade ethengekile abazali bakhe ngisho nesimangaliso endodaneni yabo uqobo asibathonyanga kodwa sayithonye yona abantu bePentecost njengoba ngishilo ebusukwini bayizolo nepolisi yabo yokuphila okuphakade ngenkathi benyuka ukuyodonsa yabo imihlomulo kukho qaphelani ngenkathi bejongeka babekade bengcwele bekade behlonipha ngokuthobeka phambi kukaNkulunkulu babekade bemboze ubuso babo ezintweni zezwe nezinyawo zabo ngokuzithoba ngenkathi beza amandla kaNkulunkulu efika njengoba ethenjiswe ngoJoweli njengoba ethenjiswe ngabaprofeti njengoba ethenjiswe nguJesu lilinde phezulu labo emzini weJerusalema lize nembathiswe amandla avela phezulu kodwa nje lawo uNkulunkulu emntwini kamoya ongcwele angahlela phezu kwabo bathenyeka babekene ndaba ukuthi bangaki abantu ababahleka basho baphumela emgwaqeni bediyazela njengomuntu odakiwe bathonywa ngumoya ongcwele ungathonywa nawe Baba ngqombekezeni hamba ngezukeza futhi yasho olunye uhlobo lwesimukholo wahamba waqonda ngqoba buyela ezwini wesethi nabantu baseJerusalema nini nakilethi dia kwazeke lokhu kini futhi nilalela amazwi ami laba kabadakiwe njengoba licabanga lokhu kuseyihora lesithathu lemini kodwa lokhu yilokhu kokukhulunywa ngomprofeti uJoweli futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama bathonywe yizwi ukuya ezwini belifanele lisenze ngendlela efanayo bangene eminyakazweni yebo ngenkathi isithembiso sakhe sigcwaliseka ngenkathi babebonile ukuthi uJesu wabethembisa ukuthi wayezothumela isithembiso sikaBaba phezu kwabo uLuka 24:48 ngathi ngiyathuma isithembiso sikaBaba wami phezu kwenu kepha lindani ulinda akusho khona ukukhuleka kusho nje ukulinda ukulinda kusho ukuthi lindani lindani phezulu lapho emzini waseJerusalema nize nembathiso amandla avela phezulu futhi ngenkathi lokhu ukuthonya kukamoya ongcwele kushaya kubo kwabagcwalisa balibone izwi uJesu alethembisa waligcwalisa manje ngiyamangala uma bekungathatha ukuthonywa kufanayo phezu kwethu kule ntambama na uma sibone athembisa ukukwenza ngezinsuku zokugcina kugcwalisekile hlobolini lokuthonya ebelingasinika khona na Yini kuphela sikubone kwenziwa ngalezi zinsuku zokugcina bekufanele kuzifake emnyakazweni impela bekufanele ngenhlonipho yokuzithoba nokuzithoba Ngaleya kwethunzi lokungabaza ukusho okwenziwa eminyangele kamashumi amathathu eyadlula ngitsika umlilo eyatshatshulwa ngamakhamera ikhamera yeTexas yakini yayithwebule kuke kudala ucwaningo lesayense lwayiphosa yedlula kuzo zonke izinhlobo zocwaningo ababengaluthola ngezinhloli iFBI ne yatshatshulwa eTexas yenzelwa owaseTexas Uma nibone isibonakaliso singeke safakaziswa ngokuphikiswa siqiniso kodwa nizolikholwa iphimbo elilandela isibonakaliso na isibonakaliso sifakazelwa ngokwesayense manje ngolunye isuku uma uJesu esebuya futhi ahlwithe abantu yonke indlela abayiyo kuyokwenziwa kwaziwe futhi ngilandele insika yomlilo ebifanele sifake eminyakazweni njengensika yomlilo iqinisekise isithembiso sayo sezinsuku zokugcina uJesu wathi ivela kuNkulunkulu lo futhi ngibuyela kuNkulunkulu naloko ayezokwenza ngezinsuku zokugcina uthi nangu ngakho kokubilo kwesayense nango komoya ezwini likufakazela ukuthi uvela kuNkulunkulu futhi usalokho enguye usalokho enguNkulunkulu enzela isithembiso ngezinsuku zokugcina bekufanele ukuthi sifake eminyakazweni izibonakaliso zokufika sesiseduze uJesu wathi njengoba kwenzeke eSodoma ngaphambi nje kokuba yizwe lishiswe uyizwe labezizwe lokhu kuyobuya bekufanele nele kusithonye futhi kusifake eminyakazweni nathi uma sibone izwi igcwaliseka alethembisa bekufanele kusifake eminyakazweni thina njengomprofeti siwubonile uphumela wamahlelo aziphakamisile elahlekelwa yindawo yawo ngifuna lokho kuzike ngokujulile ngempela ngoba ngingahle ngingaphindi neze ngikhulume kini Kodwa besilisa nabesifazane mangisho lokhu futhi ngikhulume kini ngesihle kule ntambama egameni likaJesu Kristu indoda acabanga ngokuhluzile indoda angesilo iyembe elitashwe kakhulu baqhele kakhulu uNkulunkulu ngamasiko ukuthi libonile ibandla lePentecostali libonile iBaptist iMethodist iPresbyterian libonile ibandla likaKatolika lilahlekelwa indawo yalo kuNkulunkulu elahlekelwa ngokubambelela kwawo ezwini Ngikathi evuma izivumo kholo ngake ngafakwa ecobusaneni ngumpristi kuke kudala futhi wathi kimi wathi ndani ngibuza ngento ethize nalezi zinto wathi hawu ibandla likatolika lalivame ukukwenza lokho ngathi nini na ibandla likatolika lalingahleliwe iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kompostela wokugcina wathi uzama ukuvivinya udaba lwakho ngebhayibheli ngathi lelo yize wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe yonke enye into ayibe ngamanga neyakhe iyiqiniso wayesethi awu leyo incwadi nje ikatolika lasekuqaleni elayibhalayo ngathi ngiyikatolika lasekuqaleni-ke ngiyakukholwa nje elakusho angathi manje-ke wathi awu uyabo sesiyibandla elikhulu kakhulu manje ngathi pho nilahlekebi na kwenzekeni na uma ibandla lasekuqaleni lalikhipha odebele futhi lafakazisa ukuthi ujesu uyaphila phezu komhlaba ngezibonakaliso zikamoya nezimanga futhi lapha ninezinkulungwane zabanxuseli bazo zonke izinhlobo zifazane abafileyo nabesilisa abafileyo nayo yonke into benza abanxuseli ephephelini upapa wokuqala washo ukuthi akekho omunye umlamuleli phakathi kukankulunkulu nomuntu kodwa umuntu uKristu Jesu ulahlekelwe ngokubambelela kwakho ezwini futhi wemukele izivumo khona nokuziphakamisa ngentshumayelo omuntu sibabonile belahla ukubambelela kwabo ngomoya ongcwele omkhulu siwabonile amapentekosti alenza into efanayo futhi niyakubona uma behlela bayafa ayikho indlela yokubuyela emuva ayikaze ibe khona futhi ayisoze yaba khona unkulunkulu uphambene nento iyisono ngempela wathi ngezinsuku zokugcina uyothi phumani phakathi kwabo bantu bami ukuba ningathinti izinto zabo ezingcolile futhi ngiyonamukela njengo uziya wazama kwenzani na wazama ukuthatha indawo yesikhundla esigcotshiwe isikhundla sikankulunkulu esigcotshiwe uziya wazama ukuzithathela lelo gunya ngoba wayeyindoda enkulu sizibonile lezi zinhlangano ezizishoyo ziminyanisa ngokukhipha yonke into engunkulunkulu futhi zizama ukuthatha isikhundla sebandla ibandla ligcotshiwe nangezivumo khona zitshele ukuthi zifile kungakholweni futhi azizophinde zivuke futhi ziyofela ekamu lochoko kanye nazo zonke ezinye iyabona lapho na indoda ecabangayo indoda ekholwa ngumbhalo iyakubona lokho uma uzalwa ngunkulunkulu uyakubona unkulunkulu eyikhomba ngokucace kakhulu into ukukuthonya njengoba sesishumayela iviki lonke nezinto ukuthi kuzokwenzekani uhehe ukunaka uyakuthonya ukubona lapho beye khona nokuthi kwenzekeni bonke uma behlele linye liyokwenza into efanayo kodwa awasayikubabikwa amanye azo qabo wona sekuphelile manje isikhathi sesihambe kakhulu manje balahlekele ukubambelela kwabo ngokuvuma izivumokholo nezimfundiso ezenziwe ngumuntu bayesaba beze nje futhi bame ngalo niyobo njengouziya zama ukuzithathela indawo yesikhundla esigcotshiwe ngoba engufo omkhulu ufo omkhulu futhi phakathi kwabantu bakankulunkulu akukho bafo abakhulu sonke singabantwana bakankulunkulu unkulunkulu nika ngamunye wethu into eyodwa ukuba siyenze nenye into ukuba siyenze lokho akusenzi ukuba sibe ngcono kunoma uba nomunye umuntu nje kwenza unkulunkulu adinge okunye kuningi esandleni sakho yilokho kuphela manje imiphumela yombono nje futhi siyavala siqale ukukhulekela abagulayo emizuzwini embalwa manje imiphumela yombono njepho yenzani imiphumela kulo mprofethi na ngiyamangala ngomshumayeli ngiyamangala ngomvangeli noma umelusi kubani ukuthi mbona muni walokho okwenzekile nokuthi uboneni ukuthi wakwenzekeni kuuziya ozishoyo futhi manje-ke nakuba indoda enkulu unkulunkulu ayeyihloniphile into enkulu bayibone ifile miphumela mini owaba nayo kulo mprofethi na nakhu owakwenza wambangela ukuba azivumele yena ukuthi uyisoni ngokuzihlanganisa nokunjalo wavuma ngingumuntu ezindebe zakhe zingcolile futhi kade ngihlala phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolile bamenze ikhona umprofethi hhayi umshumayeli umprofethi wavuma ukuthi wayengumuntu oyisoni ngoba wayekade ezihlanganisa nokunjalo waze kuba yini-ke na ngikathi evuma izono zakhe bese-ke kuza ukuhlanzwa o ngeke wahlanzeka esonweni sakho uzokuba usuvumile ukuthi yisono uze uqonde ukuthi yisono bese ke kuza kuhlanzwa wathi nje angathi maye kimi ngokuba amehlo ami abonile ukuqinisekisa kukankulunkulu omkhulu izingelosi abashisi abanikeli bemihlatshelo balapha nezinsika iyathuthumela ngephimbo labo futhi nampa abalapha kulo mbono bendiza beya emuva naphambili ebona into engiyange impela umbono wawehlile wathi ngikumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile wathi wakhalela isihawu futhi wazibiza ngesoni kwasekwenzekani na ilinge lamakherubi layo ngali altare lase lithatha izinhlawu lase lixosha ilahle livuthayo lase lilibeka esandleni salo lingasaliphethe kodlawo manje laxosha ilahle lalibeka esandleni salo lase lifika lase lilibeka ezindebeni zoprofethi lase lithi ububi bakho ububi yini ububi na ububu yinto owaziyo ukuthi ayilungile futhi ube usalokhu ubambelele kuyo nxa wazi ukuthi izivumukolo zakho zilungile futhi ube usalokhu ubambelele kuso lobo ngububi kodwa ngenkathi evuma ukuthi wayenebutha waba namandla okuhlanza wathatha ilahle lomlilo itabelele ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani yabona ukuthi uNkulunkulu wazibeka kanjani izinceku zakhe ngokuhlelekile nokuthi wamqinisa kanjani wayengakwenza kanjani engethobile enokuhlonipha ngokuzithoba futhi azifake emnyakazweni uzizari ngenkathi ehlanze inceku akazange akwenze ngekholiji akazange akwenze ngequlwana lezincwadi ziyajola lapho ukuthi uNkulunkulu uhlanza izinceku zakhe ngomlilo ilahle lomlilo lathinta umprofethi lahlanza izindebe zakhe unkulunkulu hlanza izinceku zakhe ngumlilo wakhe ongcwele hhayi ngezincwadi hhayi ngemfundo isayensi yezenkolo kodwa wahlanza inceku yakhe ngomlilo kwase kuthi ke wathi engavuma futhi wahlanzwa wase ke kulandela ukuthunywa kuqala wathi-ke kavume wase ke edingeka ukuba hlanzwe futhi manje sekungukuthunywa ngoba ngalongathiki ukuthi u-Isaya owayesehlanziwe wamemeza ngenkathi ezwe iphimbo likankulunkulu lathi ngubani oya kusiyela na ngubani emuva emlandweni uma nifunda lokho uma seniye ekhaya ukuthi kwenzekani ku-Israyeli wayethole efanayo kubi indawo esiyiyo babebize yonke imihlatshelo yabo nezinto kwase kuphenduke isiko kubo kwakungekho buqotho abalihloniphanga izwi likankulunkulu lokho kwaba ngenkathi uNkulunkulu evusa u-Isaya ukuba mtshele ukuthi le mihlatshelo yayinuka ekhaleni lakhe wayengayifuni yayiyinhlamba kuye manje-ke akabange esafuna ukuzihlanganisa ngalutho nabo ngenkathi lo Isaya wahlanzwa futhi walukela ukuyoshumayela ivangeli ngalo nkathi nephimbo likankulunkulu lathi manje kunesidingo lezi zinto zisafanele zishiwo nephimbo lilonke lathi kwelinye izingelosi izindiza zathi ngubani yakusiyela na kwase kuthi-ke u-Isaya nenhliziyo ehlanzekile wahlanzwa wavuma wahlanzwa futhi wathunywa umbono wathi nangu mina nkosi ngithume mina nangu mina ngithume mina nkulunkulu thumele izingelosi zakho ezingcwele futhi namhlanje thola u-Isaya wakho ndawondawo umkhuleko wami ngiyakusho nje lokhu ngoba ngiyazi ukuthi ulapha lapho ilahle lomlilo selithinte umprofethi limenza ahlanzeke ngokuhlanzeka konke lapho iphimbo likankulunkulu lithi ngubani oyakusiyela na khona waphendula nkosi nangu mina ngithume mina wayengasesabike ngezwi wayengumprofethi izwi lalikwazi ukuze kuye waye konke okokungakholwa kwakhe namasiko kwakungasekho wayesekwazi ukuma phambi kwalowo nyaka wamasiko futhi abatshele imihlatshelo yenu uyanuka ekhaleni likankulunkulu futhi yena impela lonkulunkulu enizisho ukuthi niyamkhonza uzonibhubhisa lokho akusho nkulunkulu enizisho ukuthi niyamkhonza uzonibhubhisa futhi wakwenza bathi isibonakaliso wathi ngizoninika isibonakaliso esikhulu intombi yakukhulelwa Isaya waloba izahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha encwadini yakhe futhi kunezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha ebhayibhelini usuka aqale ngokuqala ngokuleliweyo bese ephetha esikhathini seminyaka eyinkulungwane njengoba nje kwenza lonke ibhayibheli lo mprofethi omkhulu kankulunkulu wayevuma ukuvuma ukuthi yonke amasiko abo laliliphutha futhi wehlela lapho wayesethola ukuhlanzwa futhi ukuze izwi likankulunkulu likwazi ukuza kuye wayesethi-ke sengikulunge ngikulungele ukuhamba Nkosi sengikulungele ngizokhuluma othi angikukhulume ngizosho othi angikusho wayesekulungele ukuhamba uNkulunkulu lethe izingelosi futhi kule ntambama umoya ongcwele nomlilo futhi uhlanze izinhliziyo zabafowethu ndawo zonke ongathi zingaba yizithonyo ezinjalo kuze kuthi abanye bezobona futhi bafune kulandela nabo asikhothamise amakhanda ethu Ngokuthula Laphi lahlela umlilo selethinta umprophet Limenza mhlophe qwa Lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani oyakusiyela na Khona waphendula Nkosi nangu ngithume mina Ngokuthula manje sonke kanye kanye Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyoshesha ukuphendula Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyophendula Nkosi ithume mina Izigidi manje zifele sonini nasehlazwe Lalele kukhaleni kwabo kulusizi nokubungu Shesha mfowethu shesha ubophule Ngokushesha phendula Nkosi nangu mina Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyoshesha ukukuphendula Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyophendula Nkosi ngithu mina asiliyamishe ngokuthula Nasukhulethebelini manje Lalela kukhaleni kwabo kulusizi nokubungu Oh mfowethu woza nami ungeze na Shesha mfowethu shesha ubophule Bazi ukuthi hlelo lini abakule noma lutho Ngokushesha phendula Nkosi nangu mina Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya
Isaiah are you here
Bo Isaiah nikhona na futhi ngiyoshesha ukukuphendula Khuluma Nkosi ya Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyophendula Nkosi ngithume mina
I wonder with your heads bowed and your hearts bowed Isaiah or are you
Ngiyamangala amakhanda enu ekhotheme nezinhliziyo zenu zikhotheme Isaiah ukubina waziphakamisa isandla sakho futhi uthi Nkosi nangu mina ngithume mina sengilungele uNkulunkulu akubusise manje kusho ngempela amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ezethamile Khuluma Nkosi ya Khuluma futhi ngiyophendula Nkosi ngithume mina
Look at our women.
Bungane befundisi wena ophakamisa isandla sakho. Bungane besifazane bethu, odade wethu, ihlazele nje pho. Bungane besilisa bethu, bacabanga kakhulu ngenhlangano kunoma benza ngezwi likaNkulunkulu uJesu Kristu ezifakazela yena oqobo phakathi kwabo, futhi wona impela nje umbhalo ungoceciswe kakhulu futhi wenziwa waziwa, futhi nokho bayolenga kukho ngqo. Wethu omunye uthi awu ngingeke ngaba nalutho ngingi ukuthi ba ayikho enye indawo ebengingeke kuyo wethu ukuba ngangidingeke ngidle amagege kasodwa futhi ngiphuze amanzi engatsha ngiyohlala nenkosi yami ukuphila ngokuphila kwami izinkwa sami. Ngicabanga ukuthi ngenza lokhu kuba ngehlukena, ngenza lokhu ngoba ngiyayithanda, ngoba ngukuthunywa kwami ngimi ngapha nangapha nayo nalelo zwi. Oh, kuluma futhi ngiyophendula. Nkosi, ngithume mina. Bawasezulwini njengoba umusic udlala kamnandi, bangathi wonke umuntu osebukoneni bobuNkulunkulu Nkosi angabona ukuthi lesi yisikhathi sobizo, yisikhathi sokwehlukanisa lapho amakhoba nokolo kuzohlukaniswa khona, nakuba ukolo ubusongelwe ebakhobeni, kodwa manje sekuyisikhathi sokubizwa ngolunye ufuduko. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu njengoba ukukhanya okukhulu kwendodana sekuvuthwise uhlamvu ngazo zonke izicaba zokuphila kwawo kusukela ngesikhathi njengaseCanada manje. Nxa ukolo usanda kumila nje, lelo langa elishisayo likaJulayi belingawubulala khona manje, kodwa uzovuthwa ngokwendlela imvelo eletha ngayo ilanga phezu kwawo. Ngenzenjalo nendodana eyishisayo phezu kwemfundiso kaLuther Wesley nabo bonke abanye babo liyishisa yehle, kodwa lingelokuvuthiswa ukolo. Ufanele ngabe usuvuthiwe Nkosi njengoba nje umila. Kodwa khumbulani onke amakatsha alathenwa nesihlahla somlobokazi esiphuma ngqo esenta. Ngiyakusibuyisela futhi yonke iminyaka isibotho, inkasa, isilokazane esifanayo kuphela ezigabeni ezehlukene okudliwe. Ngiyakubuyisela yisho iNkosi, futhi uzokwenza Nkosi wakwethembisa. Ngikhulekela ukuthi uzokwenza kuyo yonke inhliziyo kule ntambama. Bangabakho Nkosi, ngibanikela kuwe manje, futhi ngingahle ngingababoni neze uma bengingabuya unyaka kusukela namhlanje. Kunabaningi abahlezi lapha, uma ngiphila bayikuba khona. Akungabazeki lesi sixuku esingaka ngesikhathi silandelayo ngihlangana nabo ekwahlulelweni. Babonise Nkosi, bavulise amehlo abo uma kukhona, futhi babone bonke lapha eThepini Nkosi olalela iphimbo lalesi sikhathi. Izilimi eziningi ezehlukene zize zihunyushwe kwangathi bangaqonda, kwangathi abesilisa nabesifazane ezindlini ezincane naphandle emenweni eAfrika, naleyo mishini emincane namashubhu ezindlebeni zabo, kwangathi bangezwa Nkosi bezwe siphe khona. Isithunywa senkolo sasiqinisile kulokho esakusho, kodwa lobu ngubufakazi obukhulu kunalobo esasinabo. Sesilungele manje sizwe Baba, sikunikela konke kuwe egameni likaJesu Kristu indodana yakho nangokubizwa komlobokazi wakhe. Amen. Manje futhi tete wethu, sizokhulekela abagulayo ngamunye wenu ophakamisa isandla sakho. Angikwazi ukuninika khona, ukuba benginganinika khona bengingakwenza impela, bengingehlela ngqo lapho, futhi ngithi lapha ngiyakuvuna na ngizoba nakho. Akusiko kwami ukukunikeza, uNkulunkulu noNkulunkulu uzokupha khona uma kunokulamba enhliziyweni yakho. Ngaphambi kokuba kube khona ukubizelwa kokujulile, kuzofanele kube khona ukujula ukuba kuzabele kulolo bizo. Bambi kokuba kube khona okudaliweyo, kuzofanele kube khona umtyali ukudala lokho okudaliweyo. Niyazi kunento ethize lapho ufinyelela kuyo, kuzofanele kube nento ethize phandle lapho ukuba isabelo kulolu bizo. Ningekwemukeli manje na, ningakuvumeli kufe. Sizane, ningakuvumeli uma ngingasaphindi neze ngilibone nganeno kokwahlulelwa, kwangathi nginganibona laphaya nigeziwe futhi nilungele umkhuleko wami. Manje uNkulunkulu ka-Abraham, u-Isaka Jacob wabonakala emhlabeni ngesimo somuntu, ndedala kaNkulunkulu Jesu Kristu owahlupheka phansi kukaPonti Pilato, wabethelwa, wembelwa, wavuka ngosuku lwesithathu, wayesenyukela ezulwini lapho ehlezi khona manje ngakwesokunene somkhulu, ebuye ethuma umoya owawuphezu kwakhe owawubizwa ngomoya ngcwele uNkulunkulu phezu ukuba uze phezu kwesintu ukuhlanganyela ukuqhuba inkonzo eyayiqhutshwa kulowo mzimba wenkazimulo kaKristu. Ngokungathi ukuba uze njengoba sivivane silolongwe saya phezulu, kanjalo itshe liyinhloko alizange libekwe phezu kwaso ngane na lenqatshwa. Manje phansi le ibandla njalo njalo belize ecosaneni ngesibalo, selikhuphuke lenyuka manje, sekuze kwathi yonke iminyaka yebandla waphela, lifanele liloleke. Lelo tshe lizofanele lenele phakathi ngqo. Inkonzo eyayikuJesu Kristu izofanele ibe semandleni lakhe ukwenza uKristu azele ibandla ukuvusa yonke iminyaka ukuletha yena ukukukhipha njengokolo nje ukolo kufanele uze uyothi nguwe emuva lapho uqala ukuvuthwa kusukela uhlambini lapho wabona khona wafa futhi uphume futhi ulokhu khula usuka utshanini uyongena kwenye into ethize ngeke wabuyela utshanini ungakhombi emuva utshanini ungakhombi emuva kulokhu ungakhombi emuva esithungwini yenyuka uzofika kukolo nokolo uzofanele ube luhlobo olufanayo lukakolo owangena emhlabathini uma uvuthwa ujesu uvuswa kwabafileyo uyavuthwa manje futhi uvuthwa ebandleni lakhe ngokulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo komoya ongcwele ngalaba baguquli ngezinsuku zasekuqaleni manje nanku semhlabeni namhlanje kubantu bakhe mkholweni ulapha nje ukuze likwazi ukumbona kungahle kube yizihambi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakuhloniphe engikushilo ngaye manje ngivune nina ezethamelini ngiyacela akungabe kusaphuma muntu nje ningane uNkulunkulu wasezulwini lehlonipho engaka ukuba nje nihlale umzuzwana manje ninganyakazi
that every person in here that's sick or needy raise up your hand
Ngokuthi wonke umuntu phakathi lapha ugulayo noma udingayo phakamisa isandla sakho noma ni kulungile ngiyabonga manje angazi ngiyamazi uFuthi King ehlezi khona lapha ngisanda kumkhumbula nje emizuzwini embalwa nje edlule ngineqiniso ngicabanga ukuthi nguye lowo ngumFuthi King ehlezi lapho waxhasa umhlangano wami wokugcina lapha
Brother King I can't say what I want to say
Fowethu King ngeke ngakusho ngifuna ukukusho kodwa uyazi ngiyazi ngifuna ukukusho kade usesigayiweni mfowethu encane uNkulunkulu akuhawukele banye angazi ngisambona uPeter Tyler ehlezi lapha ngicela ukuthi iyona ndoda kuphela endlini noma uyele kuphela wesifazane noma yini engazi noma yini yile ndoda uPeter Tyler ehlezi lapha Kulwane manje futhi uma ngiyisithunywa sikaNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu ebalapha futhi ngibikhombile izwi lakhe ukuthi iniqiniso ngoba makuthi uNkulunkulu wasezulwini wavusa indodana yakhe uJesu Kristu owenza lezi zithembiso akazikhombe nani ukuthi ngikhulume iqiniso bengakwenza kanjani na hayi ngobuza eqoke ingubo ende netshebe kodwa ngokuphila kwakhe mina ngikumvini mina ningamagatsha ukuphila kusemvinini kusegatsheni ngisebenze ngiyenzayo mina nani kuyenza futhi wakwethembisa ngalolu suku nxa igatsha elilandelayo livela sinenqwabo emagatsha afakelwe impela liyothela isithelo kodwa hhayi lolu hlobo lwesithelo uqabo ngibone isihlahla ephoenix kungekudala sasinezithelo ezehlukene eziyisishiyagalombili noma isishiyagalolunye kuso mfowethu john sherwood ngesakhe ngathi nhloboni isihlahla leyo na wathi isihlahla sama-olintshi futhi ubranham ngani ngathi kunamalamula nokwapabuzi nohlobo lwama-olintshi amathandelo nemachenderini wasethi yebo bonke kuyizithelo ezisama-olintshi wathi ngazifakela phakathi lapho o ngathi ngiyabona manje ngunyako zayo zonke ziyoba ngama-olintshi na wathi o qabo he-e qabo ngunyako zayo ulamula uyoba ngulamula upapamuzi uyothela upapamuzi ngathi esisuka kulowo mvini ofanayo na esisuka kulowo ofanayo esisuka esihlahleni sama-olintshi na wathi yebo zonke ziyisithelo esisama-olintshi mfowethu ubranham siyophila ngesithelo sitsama olintshi ngaseke ngiyizwe zinkimbeze zigeleze zihlathini zami ngathi nkosi jesu sengiyazi ukuthi uqondeni manje nakho lamahlelo azifakele wona phakathi kodwa athele isithelo sehlelo
If that real branch ever brings
forth lelali uba lelo gatsha la ngempela like laze lathela umvini wangempela uveze elinye igatsha liyobangela sokuqaleni kukhona Ayibonga inkosi ukuthi ikwethembise kanjani manje wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela ngizoma lapha nje futhi ngicela inkosi uJesu Lesi siphiwo yini siphiwo na ukuthi uma ngingagudluza ukucabanga kwami uqobo ngingagudluza ukuphila kwami uqobo kimi ukuphila kwami kwami kwemvelo umphefumulo wami lowo nguWilliam Branham uma ngingamkhipha endleleni uNkulunkulu uzosebenzisa umoya umzimba ukuba ukhulume umoya ongcwele mawuze manje Nkosi ukuze babone ngezidalo ezingabantu ukuthi umoya ongcwele okhonjiwe ulapha isiphiwo ukuba uzitholele wena indlela. Ungumuntu ehloniphe ngokuzithoba ngempela, hlalani ithule, indoda nje ihlezi iqekelele lapha, manje ngifuna nonke niphakamise amakhanda enu futhi nibuke umzuzu nje, niyakubona lokho khona lapha phezu kwale ndoda na? Ukukhanya, ukukhanya kuphuzi, kuvutha, kuzungeza lokhu. Bangaki ababone isithombe sakho na? Satshetshulwa lapha eHouston, yebo, sasise Washington DC, emhlabeni wonke jikelele. Ubukhona obungaphezu kwemvelo kuphela obake batshetshulwa ezweni lonke. Nakhu khona lapha manje, ithatha bonke umoya abaphakathi lapha, babe phansi kokulawula kwami, egameni likaJesu Kristu. Indoda ephethe inkathazo yenhlalo emphinjeni wayo, angiyazi, angikaze ngiyibone empilweni yami, kodwa lelo yiqiniso. Kunjalo lokho mnumzane na? Uyakholwa manje na indoda emuva lapho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongazisa ngawe na ngumnumzane hole lelo igama lakho kusile na kulungile mnumzane sekuphelile manje ukukholwa kwakho kuya kusindisa. Bengingabizwa ngoqo omkhuleko futhi ngibenyusele lapha emsamo asikho izidingo sakho asithathe olunye lwalezi zinhla lapha ndawondawo lapha siqale khona lapha nanzi intombazanyana ihlezi lapha buka ngapha sithandwa kungahle kungabiko okungalungile kuwe angazi kodwa ukuthi nje isikudleli somuntu omkhuleko wenyukela lapha asiwehlisele lapha.
Look at Brother Branham.
Buka lapha sithandwa, buka umfoti Branham, ngezinsuku ngenkathi uJesu elapha emhlabeni. Yebo, iyagula, igula kanzima, lo mntwana lapho, yebo nomzana. Ngoba uJesu belapha, ubengakutshela ukuthi yini ebingalungile kuwe, ubengeke na? Uyakhona ukuthi uJesu wathi uma umfoti Branham ukuba kwenze na? Uma ngikutshela ukuthi yini engalungile kuwe, uyakhona ukuthi uzokuphilisa na? Yisifo sikashukela, lo mntwana omncane, ayikho indlela ezweni ukuba siphiliswe ngaphandle kukaNkulunkulu. Uyakhona sithanda na? Manje nelikazi elihlezi eceleni eliphakamisele isandla phezulu, lowo ngumama kumntwana kunjalo, beka isandla sakho phezu kwakhe dade. Kholo manje uNkulunkulu waletha lowo mntwana kuwe kwangathi Inkosi ingamupha ukuphilizwa. Nenekazi lelandelayo lihlezi eceleni kukamama lapho. Buka lapha kimi nenekazi. Uyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe, inceku kaNkulunkulu na. Uma uNkulunkulu ezokutshela into ethize empilweni yakho, noma ukuthi ufunani, uma ugula noma awuguli, kumbe noma ngabe kuyini, uma uNkulunkulu ezokutshela izifiso zakho, uzokholwa na, noma into efana naleyo, angazi ukuthi uzokwenzani, ubungakukholwa na. Uyazi ukuthi bekuzofanele kube nguJesu Kristu. Kele kudeleke kimi kungeke ungithinte ukuba ubungadikeke ukwenze ngoba uma uthinte mina bekuzoba ngokomzimba. Uzofanele uthinte umoya. Umoya nguKristu. UnguKristu omkhulu manje. IBhayibheli lithi onokuzelana nobuthakathaka bethu. Uyakhula nawe. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi yini inkathazo yakho na? Ubethwe yinkathazo yeqolo neBP. Futhi neBP futhi unenkathazo yenhliziyo. Kunjalo impela. Lokho kunjalo phakamisesana sakho lokho kunjalo uyakhola manje na wena ke nengalo yakho imcacile lapho na nginikazi ngapha buka lapha uya ngisihambi kuwe uyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na uyangikhola ukuthi engikushilo kuyiqiniso ukuthi ngikutshela iqiniso. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angayembule kimi inkathazo yakho na noma ngabe yini noma ngabe kuyini. Uyakhola ukuthi ubengakwembula na ngempela akuyisilutho ofuna ukuyikhulekelwa ngenkathi lomkhuleko. Ngiyabona isenzo sakho ngokuqala unekhathi lomkhuleko. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ulithathele ini ikhathi lomkhuleko na ngelomnyeni wakho. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile kumnyeni wakho na uma uNkulunkulu engamthinde uzofa unomhlavuza futhi lekhathazo yamaphaphu kunjalo kunjalo na. Phakamisesana sakho uma lokho kunjalo uma uzokholwa bonke abanye bazokholwa angaphiliswa. Ngendoda ehlezi eceleni kwakho yangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe mnumzane na uma uNkulunkulu ngembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzokholwa-ke ngayo yonke inhliziyo yakho na uphethwe inkathazo yenhliziyo kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Ehe kulungile inenekazi livele nje lanqikuzisa ikhanda lalo nalo uqobo kanjalo ihlezi eceleni kwakho uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inhliziyo yakho noma into ethize oyifisayo enhlizweni yakho noma into ethize noma into ethize ukhulekela omunye umuntu na yakhona ukuthi uNkulunkulu bengayebula kimi ucobolo selahamba futhi singakubona futhi sibone ukuthi kuzofanele kube yinto eyiyo ngempela na kwembula izifihlo zenhliziyo kusho ini njengoJesu nje watshela isifazane emthonjeni manje nawe uyakula wena ubethwe inkathazo yenkolo eyakho iseqolo lakho akamsesana zakho uma lokho kunjalo ehe manje ninikazi eceleni kwalo enikhala izinyembezi nesikhwama sakho semali sisephaketheni lakho ugqoke ingubo ehlaza sibhakabhaka izinwele ezimnyama uqatha ngibuke uyangikhola ukuthi nginceke kaNkulunkulu na buka lapha uyabo usohlwini olungaphambili ngingaxhumana nawe kalula ngosizo lukaNkulunkulu uyakhola ukuthi uNkulunkulu akakitshela ukuthi yini inkathazo yakho nje ngokungathi nje usemqendo omkhuleko na uyakhola ukuthi lokho bekungaba njalo ukusuka lapha na uyakhola na neBP ophethwe yiye kunjalo akamisa izandla zakho kulungile kholwa futhi ungaphiliswa ninikazi lisiceleni kwalo cabangani nje lena beka ngapha kimi uyangikhona ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu noma inceku yakhe na uyakwenza lokho ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakhola ukuthi uNkulunkulu angachaze kimi njengosifazane umthonjeni ngenkathi uJesu nowesifazane behlangana ndawonye ukuthi bengakutshela ukuthi yini inkathazo yakho na uyakholwa na bekungakusiza ukuba ukholwe na buka ungenze inzima ndodana mfana ehe nalowo mfana unokukhuliswa imizwa yengqondo usekhaya kunjalo uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho umfana uzosinda khona inenekazi lelandelayo lapho uyakhola tathe ngayo yonke inhliziyo yakho na yangikhola ukuthi ngikuprofeti wakhe inceku yakhe na yakhola ukuthi nguJesu Kristu ngesiphiwo nje esi ukuprofeta kuyisiphiwo niyazi isiphiwo sikaNkulunkulu simiselwe le emuva ngaphambi kokuba yizwe liqale sasimele simiselwe lolusuku wunendlela yokwazi ukuthi yini ini uNkulunkulu uyakukhombisa nje futhi umusha izwi lakhe yakukhona lokho ukuthi kunjalo ukuzwile na uyakhola ukuthi benginga uma bengingakutshela ukuthi yini ebingalungile yazi bekungebe yini bekuzoba ngomunye iphimbo lami nje kodwa umunye umuntu elisebenzisa njengale microphone nje ithule kuze kukhuluma umuntu ngayo siyizi hambe niyabo ngilahle khonandi yebo mnumzane ninikazi liphethwe yisimo so kuntileka kwegazi usegazini lalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ninikazi kunjalo wena ukhulekela futhi lomfo ncane osekugcineni leyo indodana yakho ncane enhlezi lapho ekugcineni uma lokho kunjalo bayizelisa isandla sakho uma uNkulunkulu engakutshela ukuthi yini engalungile ngendodana yakho encane uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kimi nalokho kuqinisile na phethe isimo semiza esibi kakhulu kunjalo lokho kunjalo na manje ke beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzo ngikuphosela inselelo ukuba ukukhole isho kanje inkosi uNkulunkulu Texas uma ufela esonweni ufa ngaphandle kwegazi lami phezu kwakho khumbule igazi lakho alikho phezu kwami nandi iqiniso lowo nguJesu Kristu ekhonjiwe imigqa emikhuleko noma ngabe kukuphi khole nkosini uJesu Kristu uyakwenza na kholisekile ukholisisekile ukuthi kuzofanele kube kuJesu Kristu ngokwezi lesithembiso lolusuku na makamsani izandla zenu wokumuntu okholisisekile ukuthi inkosi uJesu Kristu amen uNkulunkulu elibusise yazi lifundisiwe ngamunye wenu into ethize futhi ngiyabona yiyicobeke kakhulu ngaya ngapha nangapha ndawo zonke manje niyabo nifundisiwe ukuthi nivalele nibeke izandla phezu kwabagulayo lelo yisiko lilungile uJesu walivumela kodwa lowo mroma yilokho ebengizama ukunitsholela khona kuleli viki angifanele washo mroma ukuba uze phansi kophahlali wami khuluma izwi nje niyabo uma umuntu mumbebeka izandla phezu kwakho manje ke umfowethu sibanibani wakibeka izandla uTomo uNkulunkulu ngizicela befundisi abefundisi abakholwayo kuba beze lapha ukuze nje kungabi izandla zami kuyiloko nje okwashiwo kuJesu bayobeka izandla phezu kwabagulayo sizokhulekela abagulayo bonke bangakho namakhadi okukhuleko kuphumele endlini yonke lapho asibone izandla zenu ya sinethebisile manje sinohafu wehora ukulungisa lokho ngizicela singakwenza kanjani lokhu mfowethu Perry unazo iziphakamiso na isukela ngakuleli cala kapha ukuthi loluhla lapha ngaphandle olunamakhadi okukhuleko lumele luncike udonga luphumele ngapho bese lusukuma luncike udonga lukile nomzane lokhu kuhle imani ngale ngakulelo cala konke kusukela kuleni phakathi nendawo lapha kusukela manje imani esikhaleni sezihlalo yabo imani esikhaleni sezihlalo nje labo okulesi sikhala sezihlalo leli maphakathi lapha imani ngaphandle esikhaleni sezihlalo labo kulelo cala imani kulelo cala labo abaphakathi lapha sumani lapha maphakathi kuleli cala nalabo abangakulelo cala nime phakathi lapho futhi nje nilandele imigqa yenu nedlule lapho beza nakho ke bazoba phansi lapho beniyalela ukuthi nenzeni ngiyabuza lokhu kuyungile mfowethu Peregrine ngicela abefundisi abakholelwa kuKristu ukuthi uKristu uzophilisa laba bantu abagulayo ngokubekwa kwezandla nokulandela imiyalo yakho ngilicela ukuba nize lapha bese nima nami uma nikukholwa lokhu ukuthi kuyiqiniso noma yimuphi umfundisi wevangeli uma uyi-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Luthela, umPristi, i-Katolika noma ngabe ungubani uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu uphilisa abagulayo futhi uthume abafundi bakhe ukuba babeke izandla phezu kwabagulayo kokuphiliswa kwabo nizoza lapha bana manje yanini ngemuva bese nilandela nizungeze yabo bonke abakule mica manje nilandele muva ngo bese nithatha indawo yenu nilandele nizungeze ngo ngabo bese kene buyela ngo endaweni yenu futhi ngokukhulu nje ukuhleleka okungenzeka angazi noma bazalwane ukuthi bekungangcono sehlele lapho na ngicabanga ukuthi lokho kungumbono omuhle manje kungcono ngishiye le microphone lapha aku Roy wena yima lapha ngaku microphone noma yebo kungcono wena nami uyabo yebo noma ngaphandle uma ufuna ukuma lapha kulungile Roy wena yima lapha ke kulungile manje niyahamba manje ngifuna akungasuki umuntu ngiyacela niyabo yona impela into ebesiyikhulekela manje wena uthi futhi Brenham ungani wenyusele bonke lapha befundisi lapha na ngizoza nabo ngo kodwa ngi niyabo okuyiko banalo kakhulu impela nje ilungelo lokukhulekela abagulayo nje ngoba nami nginalo kube noma kubani unalo kakhulu impela nje njengo-Ora Robert noma yikuphi kubusa ezindabeni ezingcwele akona ndaba ukuthi ngubani banalo impela nje ilungelo lokukhulekela abagulayo njengoPetro, uJakobe, uJohane, uMathewu, uMarko, uLuka noma yibuphi wabo bonke abanye ababenalo bangabefundisi ababizwa nguNkulunkulu kwenzeke ngibone ababili noma abafowethu abathathu phakathi lapha engibaziyo sikuzame onenkonzo yokukhulekela abagulayo manje njengoba nishaya ulayini phezulu ngapha ngifuna bangaki kuleli bandla okholisisekile ngayo yonke intize yakho ukuthi uyakholwa ukuthi intando kaNkulunkulu ukuphilisa labo bantu impela yikho impela intando kaNkulunkulu ukubaphilisa manje bakutshela kanjani ukuphiliswa na manje ukuba ubelapha qobolo wakhe akukho okunye abengakwenza kunalokho asekwenzile khona manje ngiyakukhona lokho na lokho nje asekwenze manje yilokho abezokwenza ngoba nguyena izolo namuhla naphakade bangakwaziyo ukuthi uJohane ngcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye usho lokho ndodana ingenze lutho ngokwayo bangakwaziyo lokho na kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza ngiyakukhona lokho na manje ke uJesu akazange enze nesisode isimangaliso waze waboniswa nguyise ngombono ukuthi akenzeni lelo yizwi lakhe uqobo uma lokho kungenjalo khona ke sonke silahlekile asazi ukuthi sikuphi nakho lapho enikhona niyabo amazwi akhe angangena kuphosisa bukele hambe dabula echibi laseBethesda ihora limbalwa cishe ihora phambi kwalokho nakho kwabulele izixuku ezinkulu zezinyonga izimpumputho abaxhukayo abashobeneyo bangakwaziyo ukuthi lokho kuqinisile na futhi akazange athinte namunye wabo nokho wayengunkulunkulu wesihawu niyakholwa ukuthi wayengonesihawu na ishiya leyo mama enengane nekhanda elinamanzi lowo babayo ipukuthe bandla ibiza umuntu mumbe ukuba amfake emanzini uma ezangezangizwa unkulunkulu wesihawu niyabo abantu abazi ukuthi yini isihawu baxubanisa uthando ifiliyo nothando iyakaphawu uthando olubili olwehlukene ngakho konke isihawu yinto efanayo ifiso nesihawu kwehlukile kodwa bukani wayekumuntu mhlawumbe owayenenkathazo yendlala yesinge noma mhlawumbe kwakuyisifo sofuba wakuvimbela wayesebenakho kwase kube iminyaka engamashumi amathathu nezishiyagalombili esebenakho kwakungeza ukumbulala futhi waye kulowo muntu wayesethi yathanda ukusindiswa na bangaka waziyo ukuthi lokho kuqinisile na wayesebashiya bonke abanye bezithameli belele lapho kuba ubenze lonke iBeaumont namhlanje na ohe akukho lutho ekuphiliseni ngokukaNkulunkulu ke yabo yabo abaqondi uJesu kuyena izolo namuhla naphakade angenzi lutho aze ubaba angiboni lalise kuqala kodwa abantu abaningi babelaliswa esithunzini sakhe nje futhi wabiliswa ngokukholwa kwabo uqobo isifazane omncane wathinta ingubo yakhe futhi wasindiswa bangakukwaziyo lokhona kuphilisa kwesekeleke phezu kokukholwa kwakho inkomba kaNkulunkulu isekeleke phezu kwezithembiso zezwi lakhe kodwa ukukholwa kwakho enkombeni yakhe yilokho okukuphilisayo uma ungakwenzi akunendaba indoda ayingcwele kunawo wonke ezweni lonke ligama lapha futhi ikhuleke usuku lonke uNkulunkulu ekungenze nokugode kunci okuhle uze ukukholwe ngokugcizelela qobo lwakho uJesu akahle kuba umi lapha qobo lwakhe emzimbeni ongenwe abeke izandla phezu kwakho futhi noma kunjalo bungeke uthole ukuphiliswa bangakukwaziyo lokho na misebenzi yeminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo lowo ngumbhalo Ngakho nebo wena osemqeni omkhuleko kuzobanga ukukhola kwakho ezwini manje uma ubona uNkulunkulu enza lokho akwenzile bukani ake nginikeze nje ubufakazi obubode obuncane nisalungiselela lalelisisana ebusukini bakuthangi kunomfundisi omncane lapha ndawo ngibone lapha esikhashaneni esedlule igama lakhe bekungumathini ngiyakhohlwa ungomunye wabaxhasi khona lapha Cishe phakathi nobusuku kusondela kubo ukhona owakevusa ekamelweni lami umfomncane ekhala umfundisi omncane ingane yakhe eyayisanda kushona izinyembezi zehla ebusweni bakhe uze wayothi ngqu phakathi indawo ndawo yini kamali lelo dolobha abakhe kulo na eMissouri phezulu kuphi na eWaddell eMissouri ngiyamaza umfana ngiyamaza umfowabo lapha futhi bangabangane bami lofowethu uhamba wangena lapho nezinyembezi zehle ezihlathini zakhe wathi bothu Branham ngisanda kubiza nje ngabe usanda kungibiza nje inganyana yami vele nje yayeke ukuphefumula wabeka izandla zakhe phezu kwami wathi mfowethu Branham ngikhole ukuthi izwi lenkosi linawe oh wayengakwenza kanjani uNkulunkulu njengokuthi nje ngisho nakalokhu inkosi kuba ubukhona umndeni wethu ngaye ngafanga Yabo wayengavumi kimi wayevuma izwi lenkosi yabo ukuthi ngangikashumayela iqiniso wathi ngikhona ukuthi izwi lenkosi linawe ngicela nje ingane yami izophila emizuzwini eshumi kusukela ngaleyo kathi ingane yakhe yayisiphefumula ngokwetshelekile isiphilile manje ndithi nayami ibilapha ndawo uPhilipoli ubephumile wayokhuluma naye futhi ngangilapho ngifaka amapijama ami futhi ngishiye imizuzu embala kamuva iyabuya yathi babayi babayi ubheke lapha nomphimbo wayo uvuvukele wonke futhi ubomvu nomkhulukazi umvimbo obomvu othi awube mkhulu kangako ngapho wathi ulwembo lukhulu lubukeka lumnyama lunebala elibomvu ngibe lapho ngikhuluma noJohn futhi lwangiloma lapho futhi buka lapho sekuyavuvukala ngathi hobhele umfelokazi omnyama mhlawumbe ngase ngithi awubheke umphimbo wakho ukuthi uvuvukele kanjani ngabeka isandla sami lapho ngathi inkosi Jesu emizuzwini eyishumi kusukela ngaleyo ngathi kwabuka sekho ngisho wawungeke usho ngisho nokuthi indawana yayike yaba lapho niyabo kuyini na niyabo umunye uyangena ngolukisoko wayesethi eofisi nomunye wama eofisi uyaphuma wayesethi Jela umfowethu Branham ukuba nje athi umntanami wathi ngolo ukuthi uma obungakusho kodwa niyabo ngeke ngakusho azangitshele kodwa lapha nginezwe lisho lokhu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayakusinda manje uNkulunkulu angezenze lezo zinto bese kushiya ume lapho ufanele kholwa into efanayo izokwenzeka kuwe kodwa ufanele uyikholwe hayi nje ukuyikhohlisa ufanele ukukholwe manje sikhuleke ukuqala kanye ngifuna kamunye wenu nonke abazalane besami lapha kule microphone ngihlela lapho kuze ngibeke izandla zami phezu kwabo futhi bangabantu bami bangabami bayizikanyeza emqeleni wami ngokufanayo njengoba benjalo emqeleni wenu abafowethu abangabefundisi ngiza lapho ngoba siyabathanda futhi bangabantwana bakaNkulunkulu sizela ukuzobasiza sikhuleke manje Nkosi Jesu umuntu obengathi ubukhona bakho abukho lapha ubengaba kungaba yinto ethize kalungile ngokwengqondo njengomuntu nje obengala ukwemukela ukukhanya kwelanga uthile amtshele ukuthi ilanga liyakhanya uyogijimela phansi kamelini lingaphansi futhi avala umnyango bese ethi yala nje ukukholwa yala ukukholwa awusiyazi Nkosi ukuthi khona into ethize ngokwengqondo ebingalungile ngalowo muntu futhi wenze njalo nomuntu oyovala izibilini zakhe zesihawu ekukhanyeni kwezwi likaJesu Kristu kubonakaliswa Beyothi angikukholwa ikhona into engalungile endodeni ngokomoya ngakho siyazi ukuthi wena ulapha baba ngaphandle kokungabaza siyakukholwa sibona amanyathelo akho akho sibona omake bakho sibona izwi lakho kunamakhulu amileyo lapha kulomuqo omkhuleko nendoda ekahle kaNkulunkulu imi lapha amaqhawe amakhulu okukholwa ngiyehla ukuyofaka ihlombe lami nelawo Nkosi Ngala babantu abakulayo bedlula kulomugqo omkhuleko ongathi ngamunye wabo angazi ukuthi lokho akusiko nje ukwedlula ngakomunye umuntu beza phansi kwesiphambano sesithembiso ngakathi bangamuka lapha sebephiliziwe bamuke sebejabula basinde batshele umelusi wabo ngakathi lokho kungabangela imvuselelo eyifashion endala ukuba ithi ichithisaka phansi ukuzungeza leli amazwi Nkosi ilethe imphefumulo eminingi kuwe Nkosi bangabakho basize baphilise ngiyakhuleka egameni lika Jesu Kristu ngifuna wonke umuntu manje amakhanda enu ekhotheme nikhuleka futhi ngifuna njengoba nilalelani muqa womkhuleko manje uma nidlula njengokungathi nje ukuphansi kwesiphambano kodwa ngayo yonke into ekuwe ungani lapha nithokoze nijabule nithi ngiyakubonga Nkosi ngiyakukholwa ukuphiliswa kwami futhi uma ungakukholwa lokho khona-ke bungavele nje uhlale phansi ngoba ngeke kwenze nokukodwa kuncuwa okuhle ngifuna lonke ibandla kumuntu kuba nje atheleke enyukele ezulwini kanjalo ebukhoneni libuka Kristu Nkosi Jesu sazise wena uqobo kithi manje nilisa laba abagulayo nizokwenza na futhi podas nisacula kholo kuphela ushiye lokho lapha asikudingi ya kholo kuphela
let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line only believe everyone now believe
Kholo kuphela Siphakamise izandla zethu manje Konke kuyenzeka Kholo kuphela
Now let's say it like this
Manje asilisho kanje Manje ngiyakholwa Oh manje ngiyakholwa Konke kuyenzeka manje ngiyakholwa manje ngiyakholwa uma nje ngiyakholwa konke kuyenzeka manje ngiyakholwa Sizibonane futhi ngifuna ukushiya iTexas ngibabona bememeza izindumiso zikaNkulunkulu asiphakamise izandla zethu nje futhi sinike uNkulunkulu udumo sonke Nkosi Jesu siyakubonga ngezwi lakho usenzele khona ngiyakubonga ngokwazi ukukhuluma kulaba bantu abakahle nokubona amandla akho nezibuziso phezu kwabo babusise Nkosi kwangathi bangaqonda futhi kwangathi umoya ongcwele ungaphilisa bonke futhi usindise bonke ngalolu izinsuku zokugcina ngegama likaJesu Kristu Nkosi ngibethula kuwe kube yimpahla yomlobokazi ngokuba bayakholwa ngomusa kaNkulunkulu